This message, Images of Christ, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday evening, May 25, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Liteya oyu, bililingi ya Kristo, yandeko William Marion Branham, iteya makili boso na Angle, na mukolo mwa musala moko, na pokwa mukolo mwa tukumi bale na mitano, sanza ya mitano na mobu 1959 na Branham Tabernacle na Jeffersonville, Indiana, États-Unis ya Amerika.
That's my sweet thing. I'm so glad to be in the house of the Lord. There's only one better place, and that's be with the Lord, isn't it?
Ezali penza malamu mingi pona yo koloba bongo. Nazali penza na esengo ya kozala na ndako ya nkolo. Ezali ne sika semoko ya malamu koleka ezali kozala elongo na nkolo boyete.
All the hardships and trials and troubles of life shall blend away into a great glorious tomorrow. And we certainly looking forward for the time that when we will see him.
Tango ikomaka. Bampasi mimekano pe mindondo nyonso ya bomoi ekonyango la makati na eleko moko monene ya nkembo. Pe na tembete tuzali kotalela na kozela tango oyo tokomona ye.
Someone was asking me the other day, he said, do you think, Brother Branham, that the coming of the Lord is at hand? I said, I certainly do. He said, well, I've heard it for a long time, but I said, one day you'll hear it for the last time. He will arrive someday. And whenever it is, I just want to be ready.
Pe mokolo mosusu, motomoko azalaki kotuna ngai alobaki. Okanisi ndeko Branham ete boyei na nkolo ekomi pene. Nalobaki, nazo kanisa yango penza bongo. Alobaki. Nasili koyoka yango isali tango molai. Kasi, nalobaki, mokolo moko okoyoka yango po na mbala ya suka. Bomoni. Ya solo, po mokolo moko ye akokoma. Pena tango nyonso oyo yango ezali, ngana lingibo bele komilengele.
We were speaking the other day before some businessmen that were attorneys and so forth, and they said, what is your main objective in life?
Ngai ezali mokolo mosusu tozalaki koloba liboso na bato na mombongo bazalaki ba avoka pe bongo na bongo pe balobaki moko alobaki mwango na yo ya liboso penza na bomoi ezali nini?
I said, I have one. He said, what's that? I said, saving souls for Christ. That's the only thing that my highest ambition and only ambition is to see Jesus Christ glorified. I live for that.
Nalobaki, nazali na yango moko. Alobaki, ezali nini? Nalobaki, kobiki sa milimo po na Kristo. Yangonde, eloko se moko yongai. Posa nanga ya monene koleka, pe posa nanga bubele moko ezali komona Yesu Kristo akembisami. Nazali kubika pona yango.
And I'm so happy, a testimony that 31 years is in the making now, I have humbly served him.
Amen.
If I should live a million years, I had that much life to live, I'd want to live every minute for him. And if I knew I'd be turned down at the end, it's such a privilege to live for him.
Amen.
He is so real and so good.
Pe nazali penza na esengo na litatoli na biso ete mibu tukumi sato na moko ezali kokokisa masikawa nasili kosalela ye na komikitisa. Soki sengela kete na bika mibu milio moko ete nazalaki na bomoi molai ndenge wana na kosepela kobika miniti moko na yango mpona ye. Pamba tengai, peso kina eba kiete na suka na koboyama, ezali litomba monene ya kubika pona ye. Azali penza solo, pe malamu mingi.
And I have never found nothing in all my travels of life that would any way compare with the fellowship that we have together when we're alone, he and I.
Amen.
Pe na mibembo na ngai nyonso na bomoi. Natikala komona ata eloko moko te. Na lolenge moko to mosusu oye kokani na bondeko tozalaka na yango elongo tango tozalaka ngai moko na ye.
There's no sweeter communion. It's greater than the love for anything, for wife, children, or anything, is the love of Christ. It's so good.
Boyokani ya bopolo moko te eleki yango. Ezali monene koleka bolingo pona makambo nyonso, pona mwasi, bana, to eloko nini, ezali bolingo ya Kristo, yango ezali malamu mingi.
Now we are so glad to see this revival continuing on through the week and heard that Brother Parnell and others has been doing some great speaking here.
Sikawa tuzaine sengu mingi komona mayanga ni ya kulamuka kukoba poso mubimba. Pena yoka kiete ndeko Parnell na bandeko mususu batea ki malamu mingi penzawa.
And we are trusting that doing this revival, revival is sometimes misunderstood. Someone thinks that revival is to bring new members into the church. No. Revival results is that, but a revival is to revive what's already in the church. See, is to bring that.
Peto zali koliki aete tango nyonso ya kolamuka oyo. Tango mosusu bato basosolaka kolamuka malamu te. Ba mosusu bakanisaka ete kolamuka ezali komema bandimi ya sika na lingomba. Te. Wane zali nde mbano ya kolamuka. Kasi kolamuka ezali kolamukisa lisusu eloko oyo esili kozala na ilingomba. Bumoni, ezali komema eloko yango. Bango.
One time I stood by the seashore, and I guess I've quoted it many times, but it was long years ago. And it's the first time I ever seen it wasn't a sea, it was Lake Michigan.
Nazalaki ya kotelema mokolo moko pembeni ya libongo ya mbu. Pena na kanise te na sila koloba yango mbala mingi. Kasi ezali esalema kala eleki mibu mingi. Pe ezalaki penza mbala nanga ya liboso ya komona. Ezalaki mbute. Ezalaki Lake Michigan.
Hope and I were up there when the World's Conference was there. That's in, I believe, about 1922, Brother Egan, the best I remember, when the World's Conference was at Chicago.
Hope nangai tozalaki kuna tango likita ya mukili mubimba esalama ekuna. Ezalaki na kanisi pene na mobu 1922. Ndeko igen, soki na mikaniseli mala mupenza tango likita ya mukili mubimba esalama ki na Chicago.
It was my first time to see a large body of water. And I stood out there that day and seen those great waves that were just as Easter morning, they had sunrise service out there.
Ezalaki mbala na ngai ya liboso ya komona etanda monene ya mai. Nazalaki ya kotelema wana mokolo yango pe na monaki ba mbonge yango ya minene. Ezalika kalokola na tongo ya pasika. Basalaki liangani ya kobima na moi kuna.
And to see those great waves move in and out and all look like they were so happy. But I got to thinking, you know, there's no more water in that lake and it going on like that than it is when it's perfectly still. It's the same amount of water. Not one drop more.
Pe nazalaki komona bambonge minene wana koya pe kozonga pe ezalaki lokola ezalaki penza na esengo mingi. Kasi nakomaki kokanisa. Oyebi mai ebakisa mite na lak yango. Pe ekokoba kosala bongo. Koleka ndenge ezalaka. Tango efandaka penza kimya. Ezali boike ya mai yango moko. Atali tanga moko ebakisa mite.
But I thought, well, why does the winds come down and shake the lake up like that? It's to get all the trash out of the lake. See, it throws all the stuff to the shore.
Kasi na milo belaki. Pona nini mi pepe yaka koningisa laki yango ndenge wana? Ezalaka pona kubimisa bosoto nyonso libanda na laki. Bomoni, ebwaka ka bosoto nyonso na libongo. Tango.
And then I think that's like the lake having a revival. See? Amen. It shakes it and jumps it and jerks it around until all of the dross gets out.
Na bongo na kanisi, ezali lokola laki yango ezali kozwa kolamuka. Bomoni, ezali ko ningisa yango pe ko pumbisa yango pe ko benda yango kino bosoto nyonso ebi malibanda.
That's just the way a revival is to let us come into the Spirit of the Lord and rejoice and make wrongs right and a closer walk and reconsecration and dedication until all the things and doubts of the world are all thrown out onto the bank, you see.
Ezali lolenge wana nde kolamuka ezalaka. Epesa kabiso nzela ya kokota kati na molimo ya nkolo. Kosepela, kobongisa makambo mabe na biso, kotambola pene koleka, komibulisa lisusu, pe komipesa kino makambo nyonso pe tembe ya mokili ekobwakama na libongo. Bomoni?
Then it's a good clear running from then on. When the old ship of life begins to stir through it, oh, you don't have to watch so much because everything's out of the way. That's good.
Boye kubanda tango wana ekomi kotambola moko ya malamu pe ya peto. Tango masua oyo ya kala ya bomoye bandi kona na kati na yango. Oh, ezaili susu na tina ya kukeba mingi mingi te. Po makambo nyonso longwe na nzela. Ezali malamu.
Well, tonight we don't want to keep too long, this being Monday night and the first night of the week to our revival night. And I was so happy to announce that the revival goes on.
Nampo kwa oyo tolingi ko mela mingi te. Lokolo ezali mokolo ya lendi nampo kwa. Pe mpo kwa ya liboso nampo so. Po nampo kwa nabiso ya kolamuka. Pe nazalaki penza na esengo ya kupesa sango ete kolamuka ezali kokoba.
And I have many friends. I see some brethren here and folks who have given me dreams that they have dreamed about in the last few weeks, and the Lord has helped me to have the interpretation of those things.
Pe nazali na baninga mingi, nazali komona bandeko mosusu awa pe bato oyo bapesa kingai ba ndoto oyo balobaki, na mwa bamposo eleki. Pe nkolo asunga kingai na kozwa ndimbola na yango usikawa.
I don't know who is in our midst and how many strangers or what more, but the Lord God still gives interpretation to dreams.
Amen.
They're exact and perfect.
Na ibite banani bazali na kati na biso awa pe bapaya boni to makambo nini mosusu kasi nkolo nzambe azali kokoba kopesa ndimbola ya bandoto. Ezali penza bongo pe ebungibe.
And he's the same God that was in the days of Joseph when the king dreamed the dreams and he interpreted for him and it was exact. And some of those dreams even are lasting yet today. The results still goes on. And Daniel in the days of Nebuchadnezzar.
Peye azali senzambe moko yango oyo azalaki na mikolo ya Yosef. Tango mokonjalota ki bandoto. Pe alimbola ki yango pona ye. Pe yango ezalaki penza bongo. Pe bandoto yango mosusu ezali na eno kokukisa makino lelo. Mbano na yango ezali kokoba kosalema. Pe Daniele na mikolo ya Nebukadnesala.
And our glorious little humble pastor said a few moments ago, well, he just didn't want to ask me to help out some more this week. He said, I know you're tired, Brother Branham. And said, well, he said, we're just waiting and wondering. That's fine.
Pe mwa mokengele na biso ya malamu lokumu pe komikitisa kala mingi te alingaki penza kosenga te ete nasunga ye lisusu na mposo oyo. Alobaki na yebi ete ozana kolemba ndeko Branham kasi alobaki tozali bobele kozela pe komituna. Ezali malamu.
By the way, had to cancel the meeting to Sydney, Australia on the count of they wouldn't permit me a visa at this time, to leave the States at this time.
Likambo mosusu esengela kete na longola manaka ya liangani ya Sydney na Australia. kala mingi te po baboyi kopesa ngai visa. Bomoni ya kobima na États-Unis na ngonga oyo.
And so and other things, so I can't go right at this time. I don't know when I will be able to go, but soon I'll be able.
Pe boye na makambo mosusu boye na kokipenza kokende na ngonga oyo te. Na ebite tango nini na kozala na makoki ya kokende. Kasi kala mingi te na kokoka kokende.
But while we had to set it back a little bit, I'm going to Chicago now to the meeting in Chicago coming up, which they had advertised that I was to be there, but not knowing to me.
Kasi lokola tusengela kiko zongi sayango si mamwa moke na kokende sikawa na Chicago. Na mayanga ni kusalema na Chicago. Pona yango bango basila ki kupanza sangwete na kuzala kuna. Kasingana ebaki yango te.
The time that I was supposed to be there, I was to be in the Fiji Isles, where they said there'd be many people gather out to, in the islands. But I won't be able to take the meeting just now there because of visa rights. But I will soon. They're just waiting.
Na tango yu esengela ki nazala kuna. Esengela kinde nazala na bisanga ya Fiji. Esika elubama kiete ebele na bato bako sanga na pe kuna na bisanga. Kasi nakokoka kosala mayanga ni yango te esika wakuna. Po na ndingisa ya visa. Pe kasi kalamingi te nakosala yango. Bazalise kozela.
Now, I will be in Chicago. Gene, do you know what date that is? Does anybody know what that was advertised? I don't even know when it was. I just seen it in the Herald of Faith.
Sikawa, na kozala na Chicago. Jean, oyebi na mikolo nini yangwe kosalema? Ezali na motomoko oyo ayebi likambo nini elubamaki likolo na yango? Na yebi atate tango nini yekosalema? Na mona ki yango bobele na Zulunal mutindami ya kundima.
I believe it's beginning about the 4th or 5th of the month or something like that. Or it's in the next, about a week from now, 10 days. And so I've been under lots of strain and I desire your prayers.
Na kanisi ete ekobanda pene na mokolo ya mine to ya mitano ya sanza. To eloko moko ya ndenge wana. To ezalina poso ekolanda pene na poso moko kobanda sikawa. Na mikolo zomi. Boye nazalaki na motema likolo mingi, pe nazali na posa ya mabonde ya bino.
Now, tonight I have chosen for some scripture reading, if you'd like to read with me, out of St. John, the 13th chapter, just a portion. You keep your Bibles near and likes to read behind while we're reading.
Sikawa na pokwa oyo na siliko pona mwa makumi ya kotanga. Soki bokolinga kotanga elongo na ngai na Santu Yohane mokapo ya zomi na misatu. Bobele eteni moko. Pona bino ba oyo bozali na ba Biblia na bino pembeni. Pe bolingi kolanda litangi. Wana tozali kotanga.
And immediately after this service tonight, there's going to be a wedding rehearsal here. So as soon as we're dismissed, if we'll rush real quickly as we can, not rush, but as soon as the building's empty, then they want to rehearse the wedding, and there'll be a wedding here tomorrow night.
Pembala moko si manalianga nyoyo na pokwa oyu, ekozala na boyeko li molulu ya libalawa. Na bongo bobele tango tokobima, soki toko kakosala yango na lumbangu, penza, na kuwele late, kasi bobele tango ndako ya nzambe ekutika la polele, na sima bako yeko la mululu ya libala. Pe ekozala na libala moko awa, lobi na pokwa.
Two of our children in this tabernacle fellowship is to be married tomorrow night. As you all know, our lovely brother David Woods is marrying Marilyn Jeffries tomorrow night at the tabernacle, just before the services. And so this wedding is to be rehearsed. Just it won't be a formal, it'll be a simple formal wedding for tomorrow night.
Bana na biso mi bale kati na lisangana ya tabernacle oyo bakubala na lobby na pokwa ndenge bino nyonso boyebi ndeko na biso molingami David Wood azali kobala akobala Marilyn Jeffries lobby na pokwa awa na tabernacle liboso lianga ni ebanda. Na bongo, bako yeko la mululu ya libala yango. Boye, ekozala lolenge ya momesanote, ekozala libala ya mululu ndambo, na lolenge ya momesanopo na lobi na pokwa.
Now, before we read his word, let us pray. Father God, as we come most reverently into your presence, bearing before us that all-sufficient name of Jesus, we are assured that you will hear us because he said, ask the Father anything in my name, I'll do it.
Sikawa liboso totanga lilobanaye tobondela. Nzambe tata, wana toyei na limemia nyonso liboso na yo, tomemi liboso na biso nkombo ekoka na nyonso ya Yesu. Tundimisa miete okoyoka biso, pamba te ye alobaki, bosenga tata eloko nyonso na kombo na ngai, ngai na kusala yango.
Therefore we come as Christian believers boldly to the throne of grace, knowing this, that if our hearts condemn us not, then we know we have our petition answered by God.
Amen.
And we pray that our lives be so satisfying to Thee through our confession of our wrongs and His righteousness to forgive us, that our desires will be fulfilled tonight.
Na yango lokola bandimi ba Kristo, toyei na piko nyonso, na ngwende yangulu, na koyeba oyo ete soki mitema na biso ekweisi biso te, boye toyebi ete lilombo na biso eyanolami na Nzambe. Pe tobondeli ete bomoi na biso esepelisaka yo penza, na nzela na koyambola mabe na biso, pe boyenge bene na ye mpo na kolimbisa biso, po ete bamposa na biso ekokisama na mpokwa oyo.
And Lord, our greatest desire is to see your great grace shed upon us.
Amen.
And it, to forgive our sins and to heal the sickness in our midst. And you might speak to us in the way of a revelation or prophecy or just anything that you would desire to say to your church.
Penkolo posa na biso ya monene koleka ezaliete tomo na ngolu monene na yo kosopana likolo na biso. Pe ezali kolimbisa masumu na biso pe kobikisa bokono kati na biso. Pe okoka kolobela biso na nzela na emoniseli. To lisakoli. To eloko nyonso oyo lingi koloba na lingomba na yo.
May our hearts be receptacles unto thy spirit. May we be so connected with the main line tonight that the Holy Spirit could speak to our hearts and get glory out of his presence.
Tika ete mitema na biso ekoka koyamba molimo na yo. Tika ete tomikangisa penza na singa oyo esimbi nyonso na pokwa oyo. Po molimo mosantu eko ka koloba na mitema na biso, po na kozwa nkembo longwa na bozali na ye.
Now Lord, we would pray for all that are sick and needy, for just before coming, as our secretary brought to my desk in the last 2 days, just long strings of names across the nation that's suffering, dying, emergencies wrote in red.
Sikawa nkolo tozali kobondela pona baoyo nyonso bazali na bokono pe bosenga. Pamba te bobele liboso ya koya awa, ndenge sekretere na biso amemaki na mesa ya biro na ngai, na mikolo mibale oyo eleki, molongo molai ya ba kombo na ekolo mobimba, ya bato oyo bazali na bokono, baoyo bazali kobunda na liwa. Busenga makasi komami na motane.
And as I lay my finger on each of them coming down the page, oh God, with the presence of this church tonight, I plead your grace and mercy for each. Thou knowest every one of them and what they have need of.
Pewana na timo sapinanga likolo na moko na yango. Kotalaka lokasa yango. nzambe liboso na losambo oyo na mpokwa oyo na sengi ngolupe mawa na yo pona moko na moko yo yebi moko moko na bango nyonso pe eloko nini bazali na bosenga na yango.
And we would not forget those, Lord, who are convalescent tonight, that's yonder in the homes of the aged and infirmed. Oh, Lord God, many of those are blood-washed children of thine.
Pe tokobosa na te nkolo ba oyo basili kolongwa na bokono na mpokwa oyo ba oyo bazali kuna na bandako ya mibange pe bibosono. Nkolo nzambe, mingi kati na bango bazali bana na yo, ba oyo basukola mi na makila.
Oh, when we are getting old in our loved ones has forgotten, there's one consolation we have. God never forgets.
Oh, tango toko koma mibange pe balingami na biso basili kobosa na biso tozali na libondisi moko. Nzambe abosa na kata mokete.
All of our deeds are recorded on the book of life and they are forever in his presence. And we would plead for them tonight, Lord.
Misala na biso nyonso komami na buku na bomoi. Pe ezali liboso na ye libela na libela. Pe tobondeli po na bango na pokwa oyo nkolo.
We ask for mercy for our nation and for those who are sinning and doing wrong and for those in the bar rooms and in the different positions of sin tonight. We would ask pardoning grace, Lord.
Tusengi mawa pona ekolo na biso. Pona baoyo bazali kosumuka pe kosala mabe. Pe pona baoyo bazali na bisika ya milangwa. Pe bisika ndenge na ndenge ya masumu. Na mpokwa oyo. Tusengi bolimbisi ya ngolu nkolo.
We are praying that you will so sustain us, Lord, that our hearts will be so full of love for thee. It'll be our utmost desire to serve thee and to see those saved.
Peto zaliko bonde la ete osunga biso penza nkolo. Po mitema na biso etonda penza na bolingo po na yo. Yangwe ko zalamposa na biso monene koleka po na kosale la yo. Pe komona babiki sami yango.
Bless the reading of the word and all that we do. Humbly we'll bow our heads and thank thee, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Pambola litangi ya liloba, pe nyonso tokosala, tugumbi mito na biso na komikitisa pe totondiyo, po tosengi yango na kombo na Yesu. Amen.
Now turn to the book of St. John, the 13th chapter. We'll read for a portion.
Sikawa bozwa buku ya Santu Yohane mukapo ya zomi na misatu. Tokotanga iteni moko.
Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of the world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
Sikawa liboso na feti ya Pasika, Yesu ayebaki ete elaka esili kokoka ete alongwa na mokili. Kokende pai na tata, lokola lingaki bato na ye oyo bazalaki na mokili, alingaki bango kino na suka.
And supper being ended, the devil now have put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God.
Pe wana bazalaki kolia bile ya mpokwa, Zabolo sikawa asilaki kotia na motema ya Yudasi Mokeliota, mwana na Simona, likanisi ya koteka ye. Yesu ayebaki ete tata asilaki kopesa makambo nyonso na maboko na ye, pe ete autaki na nzambe pe azalaki kokende pai na nzambe.
He rises from the supper and laid aside his garments, and took a towel and girded himself. After that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded.
Atelemi na bile ya mpokwa, pe achaki bilamba na ye ya libanda pembeni. Pe azwaki lisume pe amizinga ki na yango. Na sima asopaki mai na sani, pe abandaki kosukola makaka ya bayekoli. Pe kopangusa yango na lisume oyo amizinga ki na yango.
Then cometh he unto Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter.
Bongo akomaki na Simona Petelo. Pe Petelo alobaki na ye. Kolo, yo osukola makaka na ngai? Yesu azongiselaki ye monoko ete. Oyo nazali kosala sikawa oyebite. Kasi okoyeba yango na sima.
May the Lord add his blessings to his reading of the word. I want to take for a text tonight, just for a short time, the subject of images of Christ. And I want for a subject, what would this be? What does it take to make a Christian?
Tika ete nkolo abakisa mapamboli na ye na litangi ya liloba na ye. Nalingi kozwa lokola liteya na mpokwa oyo, bobele po na tango moke, moto ya liteya ezali, bililingi ya Kristo. Pe nalingi lokola moto ya liteya, oyo ekozala nini? Eloko nini esengeli po na kosala mu Kristo?
Now I know this is altogether not an evangelistic text by no means. And yet it is an evangelistic text. Because the church can never progress until it knows what grounds it's progressing on.
Sikawa, naebi ete oyo ezali penza liteya ya kupalanganisa sangomalamute. Soki mokete. Pe atabongo ezali liteya ya kupalanganisa sangomalamu. Po lingomba ekoki ata mokete kokende liboso, soki ezangi koeba, likolo na moboko nini yango ezali kokende liboso.
And I believe that before anybody can ever move or have real confidential faith, it's first they have to know where they stand. And how to stand after they make their stand.
Pena ndimiete liboso moto, akoka kokende liboso, to akoka kozwa kondima ya solo ya kochela motema. Likambo ya liboso ezaliete basengeli koyeba esika batelemi. Pelo lenge nini kotele mangui sima na bango kotele mangui.
I believe that's essential. For you cannot just headlong plunge into something with faith when you don't know where you're plunging. You've got to know. And if our faith is set right and in the right position, it gives a constant satisfaction.
Nandimiete yangonde ezali na motuya. Pambate okoki komikoti sana likambo mokote na kondima. Tango oyebite esika nini ozali komikotisa. Osengeli koyeba. Pe soki kondima na biso efandi malamu, pe na ndenge ya malamu, epesaka esengo tango nyonso.
It's just like it's been said about a woman. That maybe when she is married, if she's so anxious to embrace her first little baby, that she doesn't hardly know, can wait, but she, her anticipations is so, but behind that there is a fear if it doesn't quickly show up that she'll not have this baby. Then that drives her farther away all the time.
Ezalika kandenge elobamaka pona mwasi. Oyo tango mosusu, tango babaliye. Akoma kapenza penza na mposa makasi ya komema mwana na ye ya liboso. Pe ayeba kapenza te koko kozela. Kasi ye kozela na ye ezala kabongo. Kasi na sima na yango soki zemi eye nokite. akoma kakobanga ete akobota mwana yango te. Boye yango ekomema ye musika penza na kondima. Tango nyonso.
Now there's a remedy that they do in these days, and it's worked in all ages. If that woman sees or believes that she's not going to give birth to this baby, if she'll just go out and adopt the baby, then the first thing you know, she'll have one of her own.
Sikawa ezali na eyano moko oyo bako salelaka na mikolo oyo. Pe yango esunga na bileko nyonso. Soki mwasi yango amoni to akanisi ete akobota mwana yango te. Soki akoki kokende kozwa mwana ya kuadopte. Bongo eloko ya liboso bokomona akobota mwana na ye moko.
Now that's proven correct 9 out of 10 times. Because that strain of wondering, oh, maybe I won't have it. But that takes that little satisfaction there, and it's maybe God's way of getting her in condition. Then she'll have her own baby. Because that scare and anticipations will finally leave her.
Sikawa esili kotali samaete ezali solo, mbala libwa likolo na zomi. Pona bozito wana ya kumitungisa, oh, tango mosusu na kukumba zemi yangote. Kasi yangwe pesa kaisengo moke wana kuna pe, tango mosusu ezali nzela ya nzambe pona kukomi sae na lolenge sengeli. Bongo akozwa mwana na ye moko. Poko banga pe kumitungisa wana suka suka ekutika ye.
That's the same way it is about people who want to get healed. If they can just have one little visible evidence. Like Elijah when he said, Gehazi said, I see a cloud about the size of a man's hand. Elijah says, I hear the sound of abundance of rain.
Amen.
He saw the evidence.
Ezalaka pe ndenge moko po na bato oyo balingaka kobikisama na nzoto. Bango soki bakoki komona mwa ndanga ya komona na miso. Ndakisa Eliya tango alobaki, Geazi alobaki, nazali komona lipata moko lokola loboko ya moto. Eliya alobaki, ngai nazali koyoka lokito ya mbula makasi, amonaki ndanga na miso.
That's why many times I tell the people, go on, start praising the Lord. See, because that is the adopted baby. Because it's in their intellectual until it comes into their soul that they're healed. Then faith makes it right.
Amen.
Yango wana mbala mingi na lobaka na bato, kende liboso, bandako kumi sanzambe, bumoni, pambate yangonde mwana oyo ba adopte. Po ezalaka na makanisi na bango kino ekokoma na bomoto na bango ya kati. Ete babikisami na nzoto bongonde kondima esemboli yango.
You've got to know what you're doing. You got to have confidence in what you're doing.
Osengeli koyeba likambo ozali kosala. Osengeli kozala na kondima na likambo ozali kosala.
Therefore, so many times we hear this expression, oh, what is a Christian? Some people limit it to joining a church.
Yango wana mbala mingi penza toyokaka elobelioyo. Oh, mo Kristo azali nani? Bato mosusu basukisaka yango na kokota na lingomba moko.
Someone said, well, a Christian is a church member. Someone who takes up their affiliations with the church. I believe that all Christians should do that. But I don't believe that's Christianity.
Amen.
See?
Motomoko alobaki, mo Kristo azali mo ndimi ya lingomba. Moto oyo andimami na lingomba. Nandimi ete ba Kristo nyonso basengeli kosala yango. Kasi nandimi te ete yango ezali bo Kristo. Bumoni?
That's what a Christian does after he becomes a Christian. But it doesn't mean that because he does it that he is a Christian.
Yangonde oyo mo Kristo asala kasi manaye kokoma mo Kristo. kasi elingi kolobate ete lokola asali yango nde akomi mo Kristo.
Then some say no, it's going to church and serving a declaration of creeds and being loyal to those things in which the church teaches.
Boye ba mosusu balobaka te ezali kokende na losambo koyambola esakola ya bindimeli pe kozala sembo na makambo oyo lingomba eteyaka.
And then there are others that says that perhaps packing a little something on them, a little cross or something, that is the sign of a Christian. Well, and then there's others who believe that perhaps maybe if they would burn a candle or do some kind of a penance, that's a Christian.
Pena sima ezali na ba mosusu ba oyo balobaka ete tango mosusu kolata mwa eloko moko mwa ekulusu to eloko moko boye yango nde elembo ya Mokristo. Na sima ezali na ba mosusu ba oyo bandimaka ete tango mosusu soki ba apelisi buji to ba mipesi mwa etumbu ya tubela ete yango nde kozala Mokristo.
If they will merely be immersed in water, or they will do some sacrifice, or give some good to the church, or help the neighbor, buy some coal for the widow, or some shoes for the orphan. That's the acts that a Christian should do, but that still doesn't make them a Christian.
Soki ba zindisami bobele na mai, to ba mipesi mbeka, to ba pesi biloko na lingomba, to ba sungi mozalani, ba sombeli mokufa li mobali makala, to ba sombeli mwane tike sapatu. Oyo wana ezali misala oyo Mokristo asengeli kosala. Kasi ata bongo, yango komi sakabango Mokristo te.
And then some says that if you pack an image of Christ in your car or on your wall, that is the sign of a Christian. Well, then things are all right, but I don't believe that packing an image makes you a Christian. I believe that being an image of Christ makes you a Christian.
Nasima ba mosusu balobaka ete, soki oti elilingi ya Kristo na motuka na yo, to na etutu na yo, ete wanande elembo ya Mokristo. Makambo wana ezali malamu penza. Kasi nandimite ete kotia elilingi moko ekokomisa yo Mokristo. Nandimi ete kozala elilingi ya Kristo nde ekomisaka yo Mokristo.
It's not what we do outwardly, it's what's happened inwardly that makes us what we are.
Amen.
Then therefore if he is our image, and we are in his likeness and members of his
Amen.
Body, we should be images like him.
Ezalite oyo tosalaka na libanda. Ezalinde oyo esili kosale manakati nde ekomisaka biso oyo tozali. Boye na yango soki ye azali elilingi na biso, pe biso tozali na lolenge na ye, pe bimana ya nzoto na ye, tosengeli kozala bililingi lokola ye.
Then our lives should reflect the image of Christ. Not in our joining church or in our packing crucifix or our emotions, but it should be in the living presence of the living God that's reflected through our life.
Boye bomo inabiso esengeli kotali selilingi ya Kristo. Ezalite na likambo na biso ya kokota na lingomba. Tona likambo na biso ya kolata ekulusu, tona lolenge na biso ya komiyoka, kasi esengeli kozala liboso na Nzambe na bomoi oyo, atalisami na bomoi na biso.
It's been told me by authorities that before they had the days of the smelter, to take the dross out of the gold, take the iron and the pyrite, the pyrite is so close like the real gold to till it's called the fool's gold.
Bayebisanga na ba experte liboso basala ba ofuno pona kolongola bo bosoto na wolo pona kolongola ebende na sufulu ya ebende ekokanaka penza ezala kalokola wolo ya solo solo kino ba benga kayango wolo ya elema.
But the way they got all that out, that they beat it out with a hammer. The Indians used to do that. And the old goldsmiths used to do it. Beat it with a hammer and turn it over and over and beat until all the dross was out of it.
Kasi pona kolongola nyonso wana, ba betaka betaka yango na marto. Ba Indien bazalaka kusala yango. Basali wolo ya kala bazalaka kosala yango. Bazalaka kobeta yango na marto. Kobalola yango mbala na mbala. Pe kobeta yango kino bosoto nyonso ebima.
And the only way that they knew that it was down to the gold was when the beater could see his reflection in it.
Amen.
The one who was beating could constantly look until he could almost shave. By his own reflection in the gold that he was beating.
Pelo lenge moko, oyo bazalaki koeba ete batikali bobele na wolo, ezalaki tango oyo mobeti akomaki komimona kati na yango. Ye oyo azalaki kobeta akokaki tango nyonso kotala, kino akokaki penza komikata mandefu, na komimona ye moko na wolo oyo azalaki kobeta.
And when the Holy Spirit of God begins to beat on us with the gospel hammer, until all of the things of the world is beaten out and we can reflect the image of the Lord God, then I believe we become Christians. For the word Christian means Christ-like, and to reflect Him.
Petango molimo mosantu ya nzambe ebandi kobeta biso na marto ya sango malamu kino makambo nyonso ya mokili elongwe peto komi kotalisa elilingi ya nkolo nzambe na tango wana nde na ndimi to komi ba Kristo pamba te liloba oyo mo Kristo elingi koloba kozala lokola Kristo pe kotalisa ye.
Now that doesn't mean that we have to grow a long beard as the artist pictures him having, and neither does it mean that we grow long hair as the artist pictures him having, or to wear a robe as he wore. For we're living in another day. We don't necessarily have to be that to reflect his physical image.
Sikawa yango elingi kolobate ete tosengeli kotika mandefu milai ndenge bayemi bayemaka ye. Elingi pe kolobate te totika suki milai. Ndenge bayemi bayemaka ye. Pe tolata nzambala lokola ye azalaki kolata. Po biso tozali kobika na eleko mosusu. Tosengeli na biso penza kozala bongo te. Po na kotalisa elilingi ya nzoto na ye.
Amen.
But we must in our souls reflect Amen. His spirit
Amen.
Image. And his manner of life. I do not believe that Christians consist of joining churches or creeds. I believe it's a reflection of Jesus Christ in a human being. For we are his members, the members of his body. And we bear his image, the scripture says.
Kasi na bomoto na biso yakati, tosengeli kotalisa elilingi na ye ya molimo. Pelo lenge na ye ya kobika. Nandimite ete kozala ba Kristo ezalili kambo ya kokota na mangomba toko ya mba bindimeli. Nandimi ete ezali kotali sama ya Kristo kati na ye moto. Poto zali binama ya na ye. Binama ya nzoto na ye. Peto zali kolata elilingi na ye. Ndenge makomi elobi.
Now, what kind of an image was he? He came not to be some great somebody, yet he was, but he came as a servant.
Amen.
He came not to be ministered to, but to minister.
Sikawa ye azalaki elilingi yalolenge nini? Ayaki te po na kozala moto monene. Atabongo ye azalaki yango. Kasi ye ayaki lokola mosali. Ayaki te po bato basalela ye. Kasi po na kosalela bato.
Our text tonight reflects what he was. That's what makes him great in my estimation. Yet being the very God of eternity, the very God who created the heavens and earth, and when he came here, he took the lowest position,
Amen.
The most desirable job that anybody could have, that was a foot wash flunky.
Makomi na biso na pokwa oyo ezali kotalisa eloko nini ye azalaki. Yangonde etalisa kamonene na ye, na ndenge na nga ya kumona. Ata bongo, lokola azali penza nzambe ya seko na seko, nzambe penza oyo akelaki likolo na se, pe tango ayaki awa, azwaki esika ya seko leka, mosala ya mabeko leka oyo moto akokaki kozala na yango. Ezalaki mosala ya mosukoli makaka.
All the pains of the early days in the Oriental world, the foot wash flunky was the lowest paid man of all.
Nalifuti ya misala nyonso ya tango wana, na mokili ya esti, mosukoli makaka azalaki moto afuta maka moke penza koleka bato nyonso.
Or in those days, animals walked on the highways, the little byways that they went by. And along the road, it stunk all along the road where the animals were.
Po na tango wana banyama ezalaki kotambola na banzela minene, po bazalaki kotambola na banzela ya mike, pe nzela mobimba ezalaki kolumba solo mabe. Nzela mobimba epai banyama ezalaki.
The dust flew up and got on their legs and in their feet and such an awful stink as there was. And as soon as someone come to visit another, he could not come in that manner. He smelt bad from the stink of the road and the dust like around the delivery stable.
Putulu ezalaki komata pe ezalaki kokangama na makolo na bango na makaka na bango. Kolumbaka penza solo moko mabe. Pe na tango oyo moto aye kotala moninga, aokai kokota na lolenge wanate. Azalaki kolumba solo mabe, po na solo ya nzela, pe putulu, lokola pembeni na lopango ya bampunda.
So the first thing he did, he had a little booth, a reception booth, and the lowest paid man on the place, just like some slave, stayed back in there to wash the feet of this guest that was coming and give him another pair of shoes to put on, little sandals to slip it on him.
Bongo eloko ya liboso azalaki kosala, azalaki na mwa ndako moko moke, ndako ya koyamba bapaya. Pe mosali ya lifuti moke koleka azalaki esika wana. Lokola moombo afandaki kuna pona kosukola makaka ya mopaya oyo azalaki koya. Pe kopesa ye sapato mosusu ya kolata, mwa basandal po na kolatisa ye yango.
And then he was anointed, and then with the oil, and he could go in then to be the guest of his friend. Cause he'd feel all out of place going in, so full of the stink of the roads, and sweaty and so forth.
Na bongo, azalaki kopakola ye na sima, na mafuta. Bongo nde akokaki kokota po na koyambama na moninga na ye. Pamba te akomi yoka malamu te. Kokota kuna na solo ya nzela. Pe motoki, pe bongo na bongo.
And the foot wash flunky was paid less than any man that there was. And the God of heaven,
Amen.
Humbled himself to be the greatest that there was, become the lowest that there was.
Pe mosukoli makaka bazalaki kofuta ye moke koleka bato nyonso oyo bazalaki. Pe nzambe ya likolo ami kitisaki po na kozala ye oyo aleki na nkembo akomaki moto ya se koleka.
What a difference of the so-called reflecting Christian today.
Amen.
What a difference. Why the so-called Christian today wants to be served. Or he begins to think that he's somebody. What a difference from it was from his reflecting him.
Oyo bokeseni penza na oyo amibengaka mo Kristo ya maloba azali kotalisa lelo. Oyo bokeseni penza mo Kristo ya maloba lelo alingaka basalela ye. Oyo abandaka kokanisa ete azali moto monene. Oyo bokeseni penza na oyo ezalaki tango atalisaki ye.
He never come to be ministered to, but he come to minister. Let he that's greatest among you be the servant of them all.
Atikala koya atamokete po basalela ye. Kasi azalaki ayaki po na kosalela bato. Tika ete ye oyo azali monene koleka kati na bino azala mosali na bango nyonso.
And we have seen today that our modern trend of Christianity is I'm somebody. And you're nothing. Oh, it's wrong. It should not be that way. We are trying to reflect Christianity in the wrong way. God doesn't want us to do it that way.
Bongo tosili komona lelo yo ete lolenge na biso ya bo Kristo mikolo oyo ezali nazali moto monene pe bino bozali bato pamba. Oh, ezali mabe. Esengeli penza kozala bongote. Tozali koluka kotali sabo Kristo na lolenge ya mabe. Nzambe aboyete biso to sala ya ngondenge wana.
We sang the song to be like Jesus, but when it comes to humble our pride and to get down like he did, then we draw a line.
Ye, toyemba kilo yembo oyo kozala lokola Kristo. Kasi tango koma katango ya kokitisa lolendo na biso. Pe komi kitisa ndenge ya mi kitisaki. Na tango wana tokataka ndelo.
And in doing so, man has formed denominations that they can separate themselves, seemingly not having the Spirit, as the Scripture said.
Pe tango esalemi bongo, moto asali bibongiseli. Po bako kako kabwana. Emona ni lokola ete bazali na molimote. Ndenge makomye lobi.
They separate themselves. We belong to a certain church. It's a bigger church. It's a better church. Our denomination is a greater denomination. That doesn't act like Jesus. That doesn't reflect his love and his personality.
Bakabwani kabwani. Biso tozali bato ya lingomba songolo songolo. Ezali lingomba monele koleka. Ezali lingomba malamu koleka. Ebongiseli na biso ezali ebongiseli monene koleka. Wana ezali kosala makambo lokola Yesu te. Wana ezali kotalisa bolingo na ye pe ezali na ye te.
He came to the lowest, to the street harlot, to the beggar, to the bum, and got right down in the dust with them. That's the Christian life. That's the way it should be, to reflect him in that way.
Ayaki epai na batone asekoleka. Mwasindumba ya balabala. Mosengi sengi. Motelengani pe ami kitisa ki kino na putulu elongo na bato yango nde bomo ya mo Kristo yango esengela ki ezala bongo pona kotalisa ye na lolenge wana.
Oh, I know people say that's days are past. It isn't. If Christ still remains Christ, if his Spirit is still the Holy Spirit that was in him being you, it'll make you take that position too.
Oh, na yebiete bato balobaka. Wana esili, mikolo wana esili koleka, ezali bongote. Soki Kristo azali bobele Kristo, Soki molimo na ye ezali bobele molimo mosantu oyo ezalaki kati na ye nde ezali kati na yo ekosala ete yo pe okamata position wana.
But today we try to think that we're different. How far it is from his prayer when he prayed that this would all men know that we were his disciples when we have love one for another.
Kasi lelo to mekaka kokanisa ete to keseni. Yango ekei penza mosika na libondeli na ye tango abondela kiete. Na yango nde bato nyonso bakoyeba ete tozali bayekoli na ye. Soki tozali na bolingo kati na biso.
And instead of that, we fuss at one another. We despise one another because we don't agree upon certain things. And we go out and accuse each other. See where, and yet claim to be Christians.
Pe na esika na yango tozali koswana kati na biso. Tozali koncholana. Po tokoyokana te na makambo moko boye. Bongo tobimi libanda pe. Pe tobandi kofundana. Bomoni na esika. Ata bongo tozali komibenga ba Kristo.
I know people who claim to be filled with the Holy Spirit is guilty of such things. Going out and really saying evil things about other Christians when they ought not to do those things.
Na yebi bato balobaka ete batondisami na molimo mosantu oyo bakweisami na makambo ya ndenge wana. Kobima pe koloba penza makambo mabe na tina na ba Kristo mosusu. Na tango oyo basengela kiko sala makambo yangote.
Now, brother, sister, when we have that kind of a spirit, we might as well get in our mind that we're not Christians yet. Matter how much we confess, it's what we possess that counts. We cannot be Christians and not love all peoples.
Sikawa ndeko mobali ndeko mwasi. Soki tozali na molimo ya ndenge wana, totia na mito na biso ete tozali na ino ba Kristo te. Atato tatoli ndenge nini, oyo tozali na yangonde ekataka likambo. Pumoni, toko kiko za ba Kristo te, bongo tozanga kolinga bato nyonso.
We might differ with peoples, but Jesus didn't put in and say, when I hear all you Pharisees, you're all going to hell and there's no chance for you because of this, that, or the other, because you are a Pharisee. But he went to them, and he ministered to them, and he helped them. He done everything that he could to help them.
Toko kikoza na bokesene na bato, kasi Yesu abakisa ki maloba te ete, sikawa, tala bino bafalisai nyonso, bokende bino nyonso na lifelo. Pe boko kina bino kutute. Po na likambo oyo kuna, to oyo mususu, po bozali bafalisai. Kasi ya kende ki epai na bango. Asalela ki bango. Pe asunga ki bango. Asala kinyonso kwa iko sala pona kusunga bango.
But today that education and church membership and ties of the world has brought the church together in such a way until the intellectual has taken the place of the spiritual.
Kasi lelo makambo ya kotanga kozala mondimi ya lingomba pe bikanganelo ya mokili ekomisi lingomba mobimba na lolenge oyo mayele ya moto ezuye sika ya makambo ya molimo.
You cannot get to God except by the Spirit. Amen. There's only one way that a man can come to God, and that's through the Holy Spirit. Amen. Jesus said, no man can come to me except the Father draws him first.
Okoki kokoma epai na nzambe te soki na nzela na molimo te. Nzela ezali bobele moko po moto akoma epai na nzambe. Ezali na nzela na molimo mosantu. Yesu alobaki, moto mokote akokiko ya epai na ngai, soki tata abengi yete liboso.
That's just as true as it can be, Christian. We want to take a little notebook tonight in our heart and count up these things now.
Yango ezali penza likambo ya solo, mokristo. Tolingi kozwa mwa esika moko moke ya kokoma. Na pokwa oyo, kati na mitema na biso, pona kolandela makambo yango sikawa.
Let's think this. Oh, some of us claim to have all the knowledge. We have those who say, now wait, they love to be doctors and holy fathers and so forth. But knowing all of this, if you had all the knowledge, it wouldn't do you any good. Except you had a spirit in you of love, the Bible said, though I have all knowledge and have not charity, I'm nothing.
Toka nisali kamboyo. Oba mususu kati na biso, bakomikumi sa ete bazali na boyebi nyonso. Tozali na baoyo balobaka, sika wabozela, balinga kozala, balakisi, pe batata mosantu, pe bongo na bongo. Kasi koyeba nyonso wana, soki ozali na boyebi nyonso, ekosunga yo atamo kete soki ozali ozangi molimo ya bolingo kati na yo. Biblia elobi, atana zali na boyebi nyonso. Soki nazali na bolingo te, nazali eloko pamba.
And what good does our knowledge do when someone say, I wouldn't go to a revival like that because those are not educated people. I wouldn't associate with them.
Pe boyebi na biso, ekosunga biso na nini tango moto alobi, nako kende na mayanga ni ya kolamuka ya ndenge wanate, po bato yango batangate, na nako sangana na bangote.
No matter whether they don't know their ABCs or not, they can know Christ.
Amen.
Certainly, you never can get too low. May God always keep that spirit in me.
Ataba yebi abese na bangote, tote, bakoki koye ba Kristo. Na bo solo, bakoki ko kita na se koleka wanate. Tika ete nzambe abate la tango nyonso molimo wanakati na ngai.
No matter how low, what he believes, what he doesn't, what creed, color, what, I want to reach a hand out. Help him. Sure. I want that spirit in me.
Ata moto azali na sendenge nini. Ata andimaka nini. Ata asalaka nini te. Endimeli nini. Langi, to eloko nini, na lingi ko sembo la loboko opona kosungaye. Na tembete na lingi molimo wana kati na ngai.
I will not think I'm better than somebody else. I can stick my chest out and say, all the people stand when I come in. Or I have the greatest campaign of them all.
Na kokanisa te ete nazali malamu koleka moto mosusu. Na kokaki ko tuta tolo pe koloba. Bato nyonso batele matango na kokota. To ngainde na salaka kampanya monene koleka bango nyonso.
Who am I anyhow but the clay that God has made? Let me humble myself that his life will be reflected. Let's all Christians feel like that. Knowledge gets us nowhere.
Ngai nazali nani atabongo. Bobele mabele ya ntoki oyo nzambe asalaki. Tika ete na mikitisa. Pobo moi na ye etalisama. Tika ete biso nyonso ba Kristo toza la komi yo kabongo. Boyebi ye kome mabiso esika mokote.
For instance, what if there is a cage full of canaries and the cage is the size of this tabernacle and one little canary bird flies up in the cage and said, gentlemen, I want to tell you all something. I happen to be just a little superior to you all.
Ndakisa, ekozalaboni soki mwanda komoko etondi na bandeke kanari, pe ndako yango ezali na monene ya tabernacle oyo, pe na ndako yango ndeke kanari moko apumbwe likolo pe alobi. Baninga, nalingi koyebisa bino nyonso likambo moko. Esale miete ngai nazali likolo na bino nyonso mwa moke.
You see, I'm a canary that knows all about the human beings. Oh, I can explain it all. I've seen the lady walk through the house. I've seen the children play. I know all about it. Now you all listen to me.
Bomoni, nazali ndeke kanari oyo ayebi makambo nyonso etali bato. Oh, nakoki kolimbola yango nyonso. Namona madame kotambola na ndako mobimba. Namona bana kosakana. Na yebi makambo nyonso wana. Sikawa bino nyonso boyo kangai.
And about the time he's pouting off his little brain, a Princeton University college man steps up with a polishedness of grammar. And he begins to carry a conversation with that little canary bird. Using the highest grammar that he can, and speaking to this little canary bird.
Pe wana azali na eno ko bimisa makambo wana na bongo na ye, moye kolimoko ya Université ya Princeton apusani. Na elobeli ya kitoko mingi, pe abandiko solola na mwande ke kanari wana. Na elobeli ya mayele ya kotanga mingi kole kapenza, pe azali ko solola na mwande ke kanari yango.
I'd imagine the little fellow turn his head sideways. He would listen from one side to another. But he don't know a thing he's talking about. Yet he can hear him. Yet he can see him.
Na banze te mwande ke yango, ako bongo la moto ngambo na ngambo, ako yoka bandae bandelikino suka, kasi ako yeba eloko mokote na makambo ye azaliko lubela. Ata bongo ako kiko yoka ye. Ata bongo ako kiko mona ye.
But what does his knowledge amount to? Nothing. Because he don't know what the man's talking about. Why? He's got a canary brain. He hasn't got a human brain. He just understands as canaries understand.
Kasi boye binaye esungiye na nini? Eloko mokote. Pambate ayebite likambo nini moto yango azali kolobela. Pona nini? Azali na bongo ya ndeke kanari. Azali na bongo ya motote. Asosolaka bobele makambo lokola bandeke kanari basosolaka.
And that's the way the human is. I don't care how intellectual you are. We still got canary brains because we are only human beings. God's known by the Spirit and by the revelation by the Holy Ghost.
Pe lolenge wanande moto azali. Ata ozali mayele ndenge nini ezali na tina te. Tozali bobele na bongo ya ndeke kanari po tozali bobele bato. Bayeba kanzambe na nzela ya molimo pe na emoniseli na nzela ya molimo osanto.
We'll never be able to understand it through intellectuals.
Amen.
You might talk and enter and have intellectual meetings and psychology as much as you want to, and people will never know God.
Amen.
They can't.
Toko tikalaka atamokete kokoka kososola ye na mayele ya bongo. Bokoki kosolola. Kokota pe kozala na mayangani ya bato na mayele na psikoloji nyonso bolingi. Kasi bato bakotikala koyeba nzambe ata mokete bakokite.
You can explain and say the people that cry and turn the other cheek are just the old fashioned, but that's a man that's reflecting Christ in his life. A man who is humble. A man who will walk with God will act like Jesus.
Bokoki kolimbola pe koloba ete bato oyo balekaka pe bapesaka litama mosusu bazali bato oyo basilangala. Kasi oyo wana nde moto oyo azali kotalisa Kristo na bomoi na ye. Moto oyo azali na komikitisa. Moto oyo akotambola na Nzambe. Ako sala makambo lokola Yesu.
But you see, the little bird couldn't understand. Yet he thought he could. Because he's not made that way. His intellectual not compare with the intellectual of this smart student.
Kasi bomoni mwande ke wana akokaki kososola te. Atako akanisa kiete akokaki. Pamba te. Asale malo lenge wana te. Mayele na ye ekokoka kokokana na mayele ya moyekoli ya mayele wana te.
And neither will our intellectuals ever match God. How can our little infinite mind ever compare with the finite mind, or the finite mind of us ever compare with the infinite mind of God?
Amen.
That infinite mind of God is so far beyond human intellectuals until it will never be.
Ndenge mukope mayele na biso ekokokana na Nzambe ata mokete. Ndenge nini mwa makanisi na biso, makanisi ezanga suka, ekokiko kokana makanisi ezalina suka. To makanisi na biso oyo ezalina suka, ekokana na makanisi na Nzambe oyo ezanga suka. Makanisi ezanga suka ya Nzambe ezalimo sika koleka mayele ya mutu. kino ekokoka na ata mokete.
The only way that bird will ever know what the man's talking about is by yielding himself and accepting it and doing whatever he thinks that the man wants him to do. That's the only way we know God is to follow the leading of the Holy Spirit.
Lolenge bobele moko oyo ndeke yango akoyeba likambo nini moto azali koloba ezali na komiti kape koyamba yango pe kosala nyonso akanise te moto yango alingiye kosala. Yango nde lolenge bobele moko po na biso koyeba Nzambe ezali kolanda kokambama ya Molimo Mosantu.
That's old fashioned, it's God's program, it's always been God's program and it always will be God's program. Not by power, not by might, but by my spirit, saith the Lord. That's where it comes.
Yango ezali lolenge ya kala, ezali mwango ya Nzambe, ezala katango nyonso mwango ya Nzambe, ekozala tango nyonso mwango ya Nzambe. Na makasi te, na nguya te, kasi na Molimo na ngai, kolo alobi. Yango euta kande kuna.
Longfellow once said this. The way to succeed is to find a worthy cause that's being talked about. A worthy cause that's being talked about and then hold on to it. Sure, something is being talked about, turned down by science, and if it's worthy, then hold on to it.
Mokolo moko Longfellow alobaki boye. Lolenge ya kolonga ezali koluka likambo moko. Natina moko elongo bani oyo ezali kolobelama likambo moko natina moko elongo bani oyo ezali kolobelama na sima kokangama na yango ya solo penza likambo oyo ezali kolobelama oyo zebi eboyi kasi soki yango elongo bani na boye kangama na yango.
Do you know in 1872 the Medical Association of the United States turn down bathtubs? They said they are absolutely insanitary and said they will scatter diseases. Bathtubs. They finally come to it.
Boyebie tena 1872 lisanga ya minganga ya Etats-Unis eboyaki babenwa balobaki ebongi penza te pona bokolongono pe balobaki ekopalangani sa bokono. Babenwa suka suka bandimaki yango.
And this old fashioned gospel that we're talking about washed in the blood of the Lamb. It may seem old fashioned, but they'll have to come to it sooner or later. It's a worthy cause. Hold on to it with all you've got.
Pesango malamu oyo ya lolenge ya kala oyo tozali kolobela esukolami na makila ya mwana mpate. Ekoki komona na lokola ya kala. Kasi bako suka kondi mayango atandele. Ezalili kambo ya tina moko elongo bani. Boka nga mana yango na bomoto na yomo bimba.
Amen.
It's a blood wash way. It cleans a man up. Not going out here drinking and smoking and rallying around and calling themselves Christians because they belong to a church. It's that clean, unadulterated Holy Spirit in a human life that reflects Jesus Christ, the Son of God.
Ezali nzela esukolami na makila oyo epetola kamoto. Ezali tete kobima kuna, komela masanga na makaya, kokende koyenga yenga bipai na bipai, pe komibenga kamo Kristo po bazali bato ya lingomba. Ezali Molimo Mosantu wana ya peto pe ezanga mbindo na bomoi ya moto. Nde talisaka Yesu Kristo. Mwana na Nzambe.
That's why people today reject the new birth. Oh, they've got what they call the new birth. A way of shaking hands with the pastor. But that's not a birth. The reason they won't accept it, that's why they go join churches. Because they could come in some intellectual way.
Yango wana lelo bato bazali koboya mbotama ya sika. Oh, bango bazali na eloko oyo babenga ka mbotama ya sika. Lolenge moko ya kopesa mokenge limbote ya loboko. Kasi oyo wana ezali mbotama te. Tina oyo bazali, bako yamba yango te. Yango nde tina bazali kokende kokota na mangomba. ezali po bakoki kokota na nzela na mayele ya bongo.
God said, except a man be born again, he cannot even see the kingdom of God. No matter how intellectual you may be, or how good a Christian you claim to be, you've got to be born again.
Nzambe alobaki, soki moto akobota malisusu te, akokoka akomona bokonzi na Nzambe te. Ata okoki kozala na mayele ndenge nini, to ozali komibenga mo Kristo malamu ndenge nini, osengeli kobota mambala ya mibale.
You said then, Brother Branham, I'll have to come to some little mission. That doesn't mean that. It means you've got to receive the new birth. You've got to be born again.
Olobi na boye ndeko Branham, nasengeli ekosenga ete naya na esika mosantu moko boye. Elingi koloba bongo te. Elingi koloba osengeli koyamba mbotama ya sika. Osengeli kobotama mbala mibale.
This is a mixed audience, but I'm going to say something. What is a birth? If a birth happens on a straw tick, or if it happens on the floor, or in a hospital that the rooms are decorated in pink silk, it's a mess any way you take it. That's right!
Bato ya ndenge na ndenge basangani awa, kasi nalingi koloba likambo moko. Mbotama ezali nini? Soki mbotama esalemi na matela ya matiti, to esalemi na se, to na lopitalo oyo ba chambre ebongisami na molikani ya langi ya mwa motane, ezalaka nango bosoto, ata yango esalemi lolenge nini? Ezali solo.
So is the new birth! It's a mess any way you take it, but it produces life.
Amen.
Amen. It produces life. What kind of life? Servant life. To humble yourself. To deny yourself. That's the kind of life. Oh, they say, but I've seen them cry and boo around the altar and carry on. Sure, they're being born. It's a mess. I don't care where you go.
Mbotama ya sika ezalaka bongo, ezalaka bosoto ata yango esalemi lolenge nini, kasi epesaka bomoi. Amen. Epesaka bomoi. Bomoi ya lolenge nini? Bomoi ya mosali, ya komikitisa, ya komiboya. Wana nde lolenge ya bomoi yango. Oh, balobi, kasi na mona bango kolela pe konguluma na etumbelo pe kosala bisalela. Ya solo penza, bazali kobotama. Ezali bosoto, ata okei soki wapi.
You might get up your face all full of tears, and your eyes red, and your hands raw from beating on the altar, but it's a burst! It does something to you!
Okoki kotelema na elongi etondi na pisoli pe miso eteli, pe maboko enyokwami mpona kobeta etelo, kasi ezali mbotama. Ekosala yo eloko moko boye.
Amen. It makes you a servant. It takes the starch out of you. It makes image molding new life, new creation.
Amen.
You may be all messed up when you get up, but you're born again.
Amen.
No matter where you are, it makes a new life. It brings a new image life.
Eko komisa yo mosali. Eko longola yo bozito. Eko sala elilingi. Kokela bomo yasika. Bokela mu yasika. Oko kiko zala nakati ya mbilinga penza. Tango telemi. Kasi osili kobota mambala mibale. Ata ozali wapi. Yango epesa ka bomo yasika. Ememaka bomo ya elilingi. Yasika.
It makes a servant out of you. You want to serve, Dan. Jesus wants us to serve one another. Love one another. And as we serve each other, we serve Him.
Eko bimisa kati na yolo lenge ya kozala mosali. Na tango wana okomi na mposa ya kosalela. Yesu alingie te biso, to salela na kati na biso. To lingana kati na biso. Pe wana tozali kosalela na kati na biso, tozali kosalela ye.
Now remember, it's only the sick that demands attention service. Just the sick They demand attention. And when you see a preacher, and may I not only limit it to a preacher, but may I limit it to every church member that wants attention. I'm somebody. Just remember, there's a spiritual sick person. They're needing attention.
Sika wabobo sanate, bobele mobeli nde asenga ka lisungi, lisalisi. Bobele babeli nde basenga ka lisungi. Pesoki omoni motei. Petika ete na sukisa yango bobele na motei te. Kasi tika ete na kende kino na mondimi ya lingomba moko na moko. Oyo azoli nga lisungi. Ngai nazali moto monene. Bobo sanate. Oyo wana nde mobeli na molimo. Bazali na bosenga ya lisungi.
They need the attention of the Spirit of God. Give them something that'll take that attitude out of them and heal them from their selfishness and big ideas and big me and little you. The Holy Ghost makes us all the same.
Bazali na bosenga ya lisungi ya molimo na nzambe. Po na kopesa bango eloko oyo kolongola lulenge wana kati na bango. Pe eko bikisa bango na kimoyimi na bango. Na makanisi na bango ya minene. Pena ngai nde moto monene pe bino batomike. Molimo mosantu ekomisa kabiso nyoso ndenge moko.
Too much spiritual sickness. Anemics. You know what anemia is? It's someone hasn't got any blood. They walk funny. They're topsy, tipsy-topsy all the time. That's what's the matter with many of our church members today. They are anemics.
Bokono ya molimo mingi koleka. Bato bazangi makila. Boyebi eloko nini babenga ka anemi. Ezali moto oyo azangi makila. Batambo la kandenge. Bazala ka mbekete mbekete. Tango nyosu. Pe yangonde likambo oyo ekomeli bandimi na biso mingi ya mangomba lelo. Bazali na bokono ya kozanga makila.
They need a blood transfusion of Calvary.
Amen.
That'll give them rich war of blood to make them walk in the old-fashioned Holy Ghost shoot-out way of God. That'll give them something to live for. Give them a confidence. That'll make them walk in the image of their Lord.
Bazali na bosenga ya kozongi sa makila ya Calvary. Oyo ekopesa bango makila ya motuya ya bokonzi. Po batambola na lolenge ya kala. Lolenge ya nzambe oyo epapami na molimo mosantu. Yango ekopesa bango eloko ya kobikela. Ekopesa bango mpiko oyo ekotambusa bango na elilingi ya nkolo na bango.
For myself, if I had a choice to make, I wanted to be like he was. He came to be a shepherd, and he was a shepherd. A shepherd is one who goes after his sheep.
Pona ngai moko soki sengela ki na ngai kopona na kolinga yango ezala ndenge ye azalaki. Ya yaki pona kozala mobate limpate. Pe azalaki mobate limpate. Mobate limpate azali ye oyo alandaka bampate na ye.
Famous picture. I don't think we have it on our wall here. But I've sat in my room and looked at it. I just can't call the artist's name at this time.
Elilingi moko yebani mingi nandimite te tozali na yango na etutu na biso awa. Kasi nafanda ki na biro na ngai pe natala ki yango. Nabosani penza kombo ya moyemi yango sika.
But when he lost that little black sheep, and he leaves the 99 and goes to look for it, what does he do? He strays to the wilderness. He cuts himself with briars. He pulls through the dangerous perils all through the night.
Kasi tango abungisa ki mwana mpate ya moindo wana, atiki bampate tuku libwa na libwa pe akeiko luka yango. Asala kanini, akendeke musika na esobe, penzube ekozo kisaye bampota, akoleka na makama,
until finally, way down on the side of the mountain,
hanging by a little bush, risking his own life. He reaches and takes the little fella out of its fallen condition. Then he brings it back to himself, and another artist painted a picture of him bringing it home.
Kino ete na suka kuna na mopanzi ya ngomba. Ako djembela na mwanze te moko ya moke. Kotiabo moina ye moko na likama. Ako sembo la loboko po na kubimisa mwana mpate yango. Na kukwe isama na ye. Na sima ako zongi sa ye pai na ye. Pemo ye mimosusu ayema kindenge azongisa kiye na lopango.
Now it looks like that the shepherd would just stick his arm on the sheep and start bringing it like that. But did you notice how the Spirit caught the artist's brush? He didn't put it under his arm. He put it over his shoulders. Now I want you to see the care of the shepherd.
Sikawa yangwe, eko muna lokola mobate limpate, ako chalo boko na se, yampate yangope abandiko memayebo ye. Kasi, bomona kindenge molimo esimbaki esalelo ya moyemi. Atiaki ye na se ya loboko na yete. Atiaki ye likolo na mapeka na ye. Sika wana lingi yete, bomona lisungi ya mobate limpate yango.
Now, Jesus, when he was casting out devils, he said he'd done it with the finger of God.
Amen.
Now, if a devil's bothering you, the only thing it takes of God, he's it's just so insignificant till he just takes his finger and casts it away.
Sika wa Yesu tangu azalaki ko bengana molimo mabe, alobaki ete azalaki ko sala yango na mosapi ya Nzambe. Sika wa soki molimo mabe ezali ko tungisa yo, eloko bobele moko esengeli pona Nzambe ezali bobele penza moke mingi kino asengeli bobele na mosapi na yempo na ko bengana yango.
But when a sheep comes home, where is the strongest part of a man? Across his shoulders. Do you notice how a man always his shoulders is the biggest? Where can he pack his greatest load? Across his shoulders. Where is he the most surest of when the load's across his shoulders?
Kasi tango mpate ezongi na lopango. Eteni ya makasi koleka ya moto ezalaka wapi? Na mapeka na ye. Bomona kandenge nini moto mapeka na ye ezalaka tango nyonso minele mingi koleka? Esika nini amemaka mikumba na ye ya bozito koleka na mapeka na ye? Esika nini ezalaka na makasi koleka? Tango mukumba etiami na mapeka na ye.
So he takes the sheep, lays it around over his shoulders, and gently walks back with it. All the powers of God wrapped up in that little lost fellow bringing him back. But a devil sees he just casts it out with his finger. He's a shepherd.
Nabongo akozwa pate yango akolali saeli kolo na mapeka na ye. Pe malembe akozonga na ye. Nguya nyonso ya Nzambe ezingami na mwana mpate oyo abungaki. Wana azali kozongi sa ye. Kasi pona molimo mabe ezali penza pete. Ako bengana yango bobele na mosapina ye. Azali mobate limpate.
A shepherd has to stray to find the straying. And a good pastor is a shepherd. Frankly, the word pastor means shepherd.
Mobate limpate asengeli kotika nzela, pona koluka oyo ebungi nzela. Pemo kengeli malamu ezali mobate limpate. Na bosolo liloba oyo mokengeli elingi koloba mobate limpate.
And sometimes in the church, a little cult or a little clique will rise up in the church. One side will get one way and one side the other way.
Amen.
A real good shepherd will go with that clique. What to do to bring him back? A real true shepherd. What's he doing? He'll stray himself. What to do to bring back the lost?
Pemba la mususu kati na lingomba mwalo lenge moko boye ya kosambela to bitonga mike esale makakati na lingomba. Eteni moko bako kende ngambo moko, pe eteni moko na ngambo mosusu. Mobate limpate malamu ya solo akolanda bitonga yango. Pona kosala nini? Pona kozongi sabango. Mobate limpate sembo ya solo akosala nini? Akotika nzela ye moko. Pona kosala nini? pona kuzongisa mubungi.
What's he doing? He's reflecting the image of the good shepherd. Trying to win that soul back. Yet they got off in some place, brother, like they was going to tear the world up overnight. That pastor will go right along in order to get them right, wean them right back this way again. That's a good shepherd. He's reflecting the image of Jesus.
Azaliko salanini. Azaliko talisa elilingi ya mobate limpate malamu. Koluka kolonga pe kozongi sa molimo wana. Ataba pengwa kina bango esika moko boye, ndeko, lokola soki balingaki kopanza mokili sena butu moko. Mokenge liango akolanda bango, pona kobongo lisa bango. Kolonga pe kozongi sa bango lisusu na nzela oyo. Oyo wana nde mubate limpate malamo. Azaliko talisa elilingi ya Yesu.
Brother, I know it's called heresy. It's called fanaticism. But if I had a choice to make tonight, my choice would be to be like him. I wanted anything in my life to reflect the image of the Lord Jesus. My life.
Ndeko, na ebiete babenga kayango lipengwa. Babenga kayango fanatism. Kasi soki na sengela kikopona, na mpokuwa oyu, na kopona kozala lokola ye. Na lingi yango, ete nyonso na bomo inangai, etalisa elilingi yankolo Yesu. Bomo inangai.
I'm going after tomorrow night after this wedding. I'm going into the wilderness and I mean to stay there because I way down in my soul, I feel that I need a close walk with God.
Amen.
Nako kende, sima na mpokwa ya lobi, sima na libala oyo, nako kende na biliki. Na lingi kotika la kuna. Po kuna penza na kati ya bozindo ya bomoto na ngai ya kati. Nazaliko mi yoka ete na sengeli kotambo la penza pene na nzambe. Koleka oyo ngai nazali.
I don't want to just walk. I try to walk right before him. But I want a closer walk with him. While the Branham Tabernacle's having a revival, I want one myself.
Na lingi te kaka kotambo la pamba. Na mekaka kotambo la malamu liboso na ye. Kasi na nazali na mposa ya kotambo la pene na ye lukoleka. Tango oyo Branham Tabernacle ezali kozwa kola muka, nga imoko pe nazali na mposa na yango.
I just don't want it to happen in the building, I want it to happen in me. Amen. I want a closer walk. I want more of the Holy Spirit in me. To reflect Christ in me. I want to be like him.
Nalingi te ete esale mabobele kati nandako oyo. Nalingi ete esale makati nangai. Nalingi kotambo la pene koleka. Nalingi molimo mosantu mingi koleka kati nangai. Pona kotali sa Kristo kati nangai. Nalingi kozala lokola ye.
I know that every true Christian wants to be like him.
Amen.
That's my heart's desire, to be like Jesus. He is the example of what I want to be.
Na ebi etemo Kristo nyonso ya solo alingi kozala lokola ye. Yango ne posa ya motema nangai. Kozala lokola ye. Ye, nalingi ete ye azala yangai. Nalingi ete ye azala. Azalinda kisa ya oyo nalingi kozala.
And look. It'll take the Holy Ghost to do that. That's the only thing can do it.
Amen.
I'm not interested in seminaries and what somebody's got to tell me. I don't care about kissing crucifix or pulling them to your heart or saying prayers to the dead. Amen. I'm interested in one thing that's more of the Holy Spirit to take over.
Amen.
William Branham.
Pe botala, eko senge la molimo mosantu pona kosala yango. Yangonde eloko se moko ekoki kosala yango. Nazali na tina te ya ba seminaire na makambo oyo moto moko akolinga koyebisa ngai. Nazali na tina ya kopepwa ekulusu te. Toko tia yango na motema. Toko sambela bakufi. Nazali na mposa ya likambo se moko. Ezali mo mlimo mosantu mingi koleka pona kokonza William Branham.
I'm not interested in joining a greater church than what I belong to. I belong to the real church of the living God, the firstborn. I was born into it. And I want more of the Holy Ghost in my life to reflect Christ who I love.
Nazali na tina te ya kokota na lingomba ya monene koleka oyo na sambelaka. Nazali moko kati na lingomba ya solo solo ya Nzambe na bomoi. Oyo ya mwana ya liboso. Na botamaki kati na yango. Pena lingi molimo mosantu mingi koleka na bomoi na ngai. Pona kotali sa Kristo oyo na lingaka.
I don't care what plane or level I have to come on to get it.
Amen.
I don't care if I have to go here, go there, be called fanatic, holy roller, whatever it may be. Amen. I want more of his life to be reflected.
Nazali na tina ya pepo to mosanda moko te pona kozwa yango. Nazali na tina moko te soki esengeli na kende awa to na kende kuna. Pe nabenga ma fanatik mo tuntuki. Eza leloko nini, nalingi bomo inaye mingi kole kampo etalisama.
I'm not interested in the plane I have to come on. I'm interested in the Holy Ghost. So I can be more of a servant like he was. He was the Lord's servant. Never come to be served or to minister to. Never come for he to be ministered to, but to minister to. He took the place of a servant.
Pepo yango oyo ekosengela na mata nazali na tina na yango te. Nazali nde na tina ya molimo mosantu. Pona koka kozala mosali koleka lokola ye. Azalaki mosali ya nkolo. Atikala koya ata po bato basalela ye ata mokete. To kosalela ye mosala. Atikala koya ata mokete po ete bato basalela ye mosala. Kasi pona kosalela bato.
And if the King of Heaven could do that, and we're the members of His body, let's all be likewise.
Amen.
Not be different, but humble ourselves in His presence.
Bongo soki mokonzi ya lola akokaki kosala bongo, pe biso tozali binama ya nzoto na ye, tika ete biso nyonso tozala bongo. Toke sanate, kasi tomikitisa liboso na ye.
No matter what the world's got to say or the intellectual people, think nothing about that. Just receive more of the Holy Ghost and be like Jesus. Humble, meekly, lowly, take His place. And He'll take yours at the judgment. Let us bow our heads just a moment.
Ata eloko nini mokili ekoloba, to bato ya mayele, bokanisa eloko mokote pona yango. Boyamba bobele molimo mosantu mingi koleka. Pe bozala lokola Yesu. Na komikitisa, na boboto, na kosokema, bozwa esika na ye. Pe ye akozwa oyo yabino na kusambisama. Togumba mito mwamoke.
Would I see tonight a group of hands in this building, all the members of this church and other churches? When I say this church, I only mean there's only one church. That is the church of the new barn, the church of the firstborn, the church of Jesus Christ, who's not born of the world, but born of the Spirit of God.
Nampoko oyo, kati nandako oyo, nakokiko mona ebele ya maboko ya bandimi, ya lingomba oyo, na mangomba mosusu. Tango na lobi lingomba oyo, na lingibo bele koloba. Lingomba ezali bobele moko. Ezali lingomba ya baoyo babotami mbala mibale. Lingomba ya mwana ya liboso. Lingomba ya Yesu Kristo. Oye botami na mokilite. Kasi na molimo ya Nzambe.
Can I see a bunch of hands go up and say, God, make me like Jesus. Mold me, O Lord. Wash me, O God. God bless your hearts. Wash me and I shall be whiter than snow.
Nakoki komona bato kotombola maboko pe koloba. E Nzambe, komisa ngai lokola Yesu. Bongola ngai enkolo. Sukola ngai e Nzambe. Nzambe apambola mitema na bino. Sukola ngai pe nakokoma pembe koleka neige.
Lord, there's little kinks and curves in my life. I've been sitting listening to Brother Purnell and Brother Brother Neville and the other fine ministers and Brother Collins and many of those brethren who are preaching.
Kolo ezalina makambo mike mike na banzela mabe na bomo inangai. Nafanda kipe na zalaki koyoka ndeko panel na ndeko Neville na batei malamu mosusu. Pendeko Collins na bandeko mingi oyo bazali koteya.
I've been listening, but Lord, tonight I just come to this conclusion. What are they telling me? What are they trying to get over to me? I see that they're trying to get me to be like Jesus. And there's no way for me to do it. I'm a leopard. I got spots enough. I'll lick them. I just make them whiter. They just become more plainer to the world.
Nazalaki koyoka. Kasinkolo. Nampoko ayalelo. Na yeko suki sa na likanisyoyo. Bazali koyebi sangai nini. Bazali koluka kopesa ngai nini? Na moni ete bazali komeka komema ngai na zala lokola Yesu. Kasi ngai na zangi lolenge ya kosala yango. Na nazali nkoi. Nazali na matono pe soki na leti yango. Nazali bobele kokomisa yango pembe koleka. Ezali kokoma bobele polele koleka po na mukili.
Lord, let me lose myself. I don't care what kind of a mess it looks like to the world. I want to be born again of the Spirit of God. And I want you, Lord, to fill me tonight with your Holy Spirit. Wash me, sanctify me. Let the blood of Jesus sanctify me. Cleanse me and fill me until I lose myself and find it, Lord, in thee.
Kolo, tika ete na mibungisa. Ata ekomona na bosoto ndenge nini pona mokili. Na lingi ko bota mambala ya mibale na molimo ya Nzambe. Pe na lingi nkolo ete otondi sangai na mpokwa oyo na molimo mosantu na yo. Sukola ngai, buli sangai, zwa makila ya Yesu buli sangai, pe tola ngai, pe tondi sangai kino na mibungisa pe na mona yango nkolo kati na yo.
Oh Lord God, the creator of the heavens and earth who brought again the Lord Jesus from the dead, brought him by the quickening spirit of the eternal God, brought up that body that you dwelt in and has raised it to the throne of heaven.
En kolo nzambe, mokeli alikolo nase, oyo sekwisa ki nkolo Yesu longwa na bakufi, osekwisa ki ye na nzela ya molimo epesa kabomo ya nzambe na seko. Usekusa kinzoto oyo ufanda kikati pe otombola ki yango kino na ngwende ya lola.
He come to the lowest that there was in the earth, the prostitute, and become the lowest servant, went to the lowest city, dealt with the lowest people, received the lowest name, and become the poorest of the poor, even to nature, the birds had nests. And the foxes had dens, but the Son of Man had not a place to lay his head.
Ayake pa ya moto ya sekoleka oya zalaki na mokili. Mwasi ya ndumba, pe akomaki mosali ya sekoleka, akendeki na ngumba ya sekoleka, asololaki na bato ya sekoleka, abengamaki na kombo ya sekoleka, pe akomaki mobola ya babola. Ata na mokili, bandeke bazalaki na bazala, peba gambala bazalaki na mabulu kasi mwana na moto azangaki esika ya kotia moto na ye.
Yet that quickening spirit who honored that true servant that made himself a servant that we might have an example to go by, it raised him up from the pits of hell, brought him by the grave.
Ata bongo molimo epesa kabomo yango oyo epesa ki lokumu na mosali ya solo oyo akoma ki ye moko mosali po biso tozwa ndakisa ya kolandela. Esekwisa ki ye longwa na mabulu ya ewelo. Esika kunda ememaki ye.
And brought that body out and set it in the heavens of heavens. Until he's exalted so high till he has to look down to see the heavens. And give him a name above every name that's named both in heavens and earth.
Pe esekwisa ki nzoto yango. Pe etiaki yango likolo ya likolo. Kino atombola maki likolo mingi koleka ete asengeli kokitisa mison pona komona likolo. Pe epesa ki ye kombo oyo eleki, ba kombo nyonso oyo epesa ma na likolo pe na se.
Lord, may we receive his spirit tonight. May that be the hunger of every heart in here. You seen the hands that went up. Lord, not to say creeds or not to join churches or fuss upon these things or that, but to be humbled in our hearts. To be made conformed to the image of God.
Kolo, tika ete toyamba molimo na ye, na pokwa oyo. Tika ete yango ezala nzala ya motema moko na moko awa. Osili komona maboko oyo etombwa maki. Kolo ezalite pona kosakola bindimeli. To kokota na mangomba. To kowela na pona makambo boye to oyo mosusu. Kasi ezali pona kozala na komikitisa na mitema na biso. Pona kokokana na ililingi ya Nzambe.
May it be done by the Holy Spirit, Lord. May God's Holy Spirit make us, not by intellectual conception that we should be and we'll act like it, but that's adopted, baby.
Tika ete molimo mosantu esala yango nkolo. Tika ete molimo mosantu ya Nzambe ekomisa biso bongo. Ezali na mayele ya bongo te, ete tosengeli kozala bongo, pe tokosala bongo. Kasi ezali mwana ya kobokolo.
But Lord, may it really happen by the Holy Ghost in a new birth that transforms us by the renewing of our spirit to make us like Him.
Kasi nkolo, tika ete esale mapenza na nzela ya molimo mosantu, pe mbotama ya sika oyo ekobongo la biso, na koyeisa masika ya molimo na biso.
Hear my prayer, Lord. It's feeble. I know, Lord, it's feeble. Not only am I praying for those who held their hands, but for my own hands who went up. Make me like him.
Yokali bondeli nangai nkolo. Ezali na bolembu. Na ye binkolo ete ezali na bolembu. Nazali ko bondela bobele pona baoyo batombolaki maboko te. Kasi pona maboko nangai moko oyo etombolami.
God, no matter what you have to do to me, what planes I have to come on, make me like him. I want to be like Jesus in my heart. Grant it, Lord, and not only me, but make all these here tonight thus. Grant it, Father, for we asked it in Jesus' name. Amen.
Nzambe ata osengeli kosala na ngai nini. Mosanda nini nasengeli kokoma na yango, komisa ngai lokola ye. Nalingi kozala lokola ye, na motema na ngai, sala yango nkolo, pe bobele ngai te, kasi komisa bongo ba oyo nyonso bazali awa na mpokwa oyo. Sala yango, tata, po tosengi yango na kombo na Yesu. Amen.
Church membership is all right. I have nothing against it or any of those things, but brother, to be a Christian means to be conformed to the image of Christ. We want to be living images, not pack an image, but be an image of the Lord Jesus.
Kozala mondimi ya lingomba ezali mabete. Nazali kotelemela yango to moko na makambo wana te. Kasi ndeko, kozala mo Kristo elingi koloba kokokana na elilingi ya Kristo. Tolingi kozala bililingi ya bomoi. Kolata elilingi te. Kasi kozala elilingi ya nkolo Yesu.
There's a little song that I want you to help me to sing right now. I don't know why I can't sing it, but I'm sure you all can. Help me. To be like Jesus. How many ever heard it? I know we all want to be that way. So let's sing it to him.
Ezayi na mwa loyembo moko oyo na lingete. Bosu ngangai koyemba sika. Na yebite. Na koki koyemba yangote. Kasi nandimi penza ete bino nyonso bokoki. Bosu ngangai. Kozala lokola Yesu. Batoboni basila koyoka yango. Na yebi ete biso nyonso tolingi kozala lolenge wana. Na bongo toyembela ye yango.
I'm
conscious that the great Holy Spirit is here.
Amen.
You couldn't hide. David said, I make my bed in hell, yet he'll be there.
Amen.
He's going to be everywhere. So he's right here tonight. He knows every move, every action, everything that we do, every look, every thought. He knows all about it. Don't you believe that?
Nazali na koyeba ete molimo mosantu ya kembo ezali awa. Bokoki ko bomba mate. Dawidi alobaki. Soki nalali na ewelo, ata bongo akozala wana. Akozala bisika nyonso. Na bongo azali awa. Na mpokwa oyo. Ayebi koningana nyonso, misala nyonso, makambo nyonso tosalaka, nyonso totalaka, makanisi nyonso, ayebi nyonso wana. Bundimi yangote,
so,
bongo
like
kozala lokola Yesu. Kozala lokola Yesu. Na mokili, na lingi, kozala lokola ye. Na mobembo mobimba ya bomoi.
From earth
na mokili,
to glory,
kino na kembo,
na sengi bebele,
ete nazala lokola ye.
Don't you like that? Listen to this now.
Busepeli na yango te, boyoka oyo sikawa.
From Bethlehem's
Bethlehem
came forth a stranger.
Mupaya moko ayaki.
On earth I long
na mokili,
to
na lingi,
be like him. All through life's journey. From earth to
na mokili, kino na kembo, na sengi bubele, ete nazala lokola ye.
You know what goes back in my mind right now? Yesterday, I picked up the old ledger of the church. It's been, I haven't seen it. Well, frankly, it's the first time I ever looked into it.
Boyebi likamonini nazalaki kokanisa sikawa, lobi nazwaki buku ya kala, ya bakombo, ya losambo, ezalaki, nazalaki komona yangote, na bosolo ezalaki mbala nangai ya liboso, pona kotala kati na yango.
I had to use it. When the church was first founded, there was Brother Seward's name on there, and there was Brother George Dehart, Brother Weber, all them names on there, and I seen down the little Sunday school classes.
Nasengelaki kosalela yango tango losambo oyo ebandaki. Pekombo yandeko Seward ezalaki wana, pendeko George Dehart, nandeko Weber, bakombo nyonso wana ezalaki kuna. Namonaki kuna, bakelasi ya etelo ya lomingo.
I seen our total offering of 5 classes with $1.60 for this tabernacle, with hundreds sitting here. $1.60.
Namonaki ete makabo nyonso ya kelasi mitano epesaki dolar moko na santime tuku motoba pona tabernacle oyo. Na bato kama na kama oyo bazalaki awa. Dolar moko na santime tuku motoba. Bomoni?
Then I looked at the chart for today. Now I thought, how many's gone? I seen Brother Frank Broy there, Ma. That's my father-in-law. I seen all them old-timers, Mrs. Weber, all them old-timers, they've all climbed up the ladder, gone upstairs. They're all gone.
Nasima natalaki oyo yalelo na milobelaki. Bato mingi basili kokende. Namonaki ndeko Frank Boy kuna. Ezali tatabo kilo nangai. Namonaki bato nyonso ya kalawana. Madame Weber, bato nyonso ya kalawana. Bango nyonso basila ko buta e butelo. Basila ko mata likolo. Bango nyonso basila ko kende.
I remember when we used to stand here and I thought, Lord God, our church may look a little better. And we're anticipating a building one. But Lord, do you love us any more now than you did then? No, I don't believe he does.
Na kanisi lisusu tango tozalaka kotele mawa. Pena milo bilaki nkolo nzambe. losambo na biso ekoki komona na mwa kitoko koleka pe tolingi totonga moko, kasi nkolo ozali kolinga biso sika wa mingi koleka ndenge ozalaki kolinga biso liboso. Te nandimi te ete azali kosala bongo.
When we used to stand and say, I only long to be like him all through life journey. I see little old George with his collar open like that, the sweat running off of him, winding his handkerchief between his fingers. I can see those dear old sainted faces back there crying with their hands up.
Tango tozalaka kotelema pe koyemba, nalingi bobele kozala lokola ye na mobembo mobimba ya bomoi. Nakoki komona mobange George na kingo ya elamba na ye efungwa mabuye. Na motoki na ye kotanga, na muswale na ye elingami na misapi na ye. Nakoki komona bilongi ya balingami basantu ya kalakuna kolela, wana batomboli maboko.
Preachers walked into the building and said, hey boy, how do you get people in one accord like that? I said, I had nothing to do with it. They were formed and transformed to the image of God down on an old sawdust bench down yonder somewhere where they found Christ in their heart.
Bate bazalaki koyana losambo pe koloba, eh, elenge mobali, osalaka ndenge nini po bato bazala na boyokani boye. Nalobaki, ngai nazali na likambo moko na yango te. Basalema pe babongwana na elilingi ya Nzambe, kuna na mwa etumbelo ya kala. Etonda na putulu ya mabaya, esika moko kuna, esika bakutanaki na Kristo na mitema na bango.
What a sweet smelling Savior. Those prayers was that went up constantly all night long. We'd sometimes come in and go to one another's house and go home at the break of day, pray all night long. We don't find that sincerity no more. It seems like it's all gone. What's the matter? What's the matter? Let's go back to the first love we had.
Mabondeli yango ezalaki solo kitoko penza, wana ezalaki komata tango nyonso butu mobimba. Tango mosusu tozalaki koya pe kokende kotalana na bandaku, pe kozonga na ndaku na kotana ya tongo, kobondela butu mobimba. Tomona kalisusu bosembo wana te. Emona na kalokola nyonso wana esila, ezali nini? Ezali nini? Tozongela bolingo na biso ya liboso.
And just be like Jesus.
Lokola Yesu.
Uzala
lokola Yesu.
Namokili
alingi.
Uzala
lokola ye.
All through life.
Namobembo mobimba ya bomoi.
From earth to glory.
Namokili kino na nkembo. Nasengi bobele ete nazala lokola ye.
Would you really let's sing it with your hands up?
Bolingi yango penza toyemba yango wana botomboli maboko.
Just to be like
kozala lokola Yesu. Kozala lokola Yesu.
Conform to his image.
Kukukana na ililingi na ye. Na
love one another.
Bolingana kati na bino. Kozala lokola.
We're members of his body. We must be like him.
Tozali binama ya nzoto na ye. Tusengeli kozala lokola ye. Na mobembo mobimba ya bomoi. Na mokili kino na kembo. Na sengi bobele ete. Na zala lokola ye.
Do you really mean that? Say amen.
Bolingi penza kozala bongo boloba amen.
Oh, isn't that a sweet spirit? I'd rather have it than anything I know in the world. You can take all the rest of the world and its fancies, all your intellectuals, all your doctors, rabbis, bishops, holy fathers, give me Jesus. That's right. Just let me have him that old-fashioned way.
Sikawa oyo wana ezali molimo ya bupolo boyete, na kosepela kozala na yango koleka oyo nyonso na yebi na mokili. Ngai bokoki kozwa mokili mobimba, na bisengo na yango, bato ya maele na bino nyonso, balakisi na bino nyonso, ba rabi, ba episkopo, ba tata mosantu, bopesa ngai Yesu, ezali solo. Botika ngai nazala na Yesu, na lolenge oyo ya kala.
I feel him way down in my heart and watching my lives and see my desires is to serve him, humble, meek, and lowly. That's what we need, friends, is a that's Jesus. That's the Jesus of the Bible. Not a Jesus of the intellect, but a Jesus of the soul. He's here tonight.
Nazali koyoka ye na se ya motema na ngai, kosenzela bomoi na ngai, pe kosala ete bamposa na ngai ezala ya kosalela ye. Na kumikitisa na bopolo pe kosokema. Yango nde tosengeli na yango baninga na ngai. Ezali Yesu. Ezali Yesu ya Biblia. Ezali Yesu ya mayele te. Kasi Yesu ya bomoto ya kati. Azali ya wanapokwa oyo.
How many sick and needy, raise your hands. Needs Christ, you're sick, won't be prayed for. Raise your hands up high so I can see who you are. Well, how many has a desire in their heart to pray for somebody else that's sick? I see your hands go up. All right. There's quite a few of them.
Batoboni bazali na bokonope na busenga. Botombola maboko baoyo basengeli na Kristo. Bozali na bokonope bolingete babondela pona bino. Botombola maboko likolo. Bongo na koki komona nani bozali. Bato mingi boni bazali na mposa na motema. Ya kobondela pona moto mosusu. Oyo azali na bokono. Botombola maboko. Malamo. Bozali mwa mingi.
How many believes that Jesus is still the same? We don't have no prayer cards out. There's no prayer cards, is there? I don't think that he was around.
Batoboni bandimiete Yesu azalika kandenge moko. Tokabola ki bakalati ya mabonde lite? Ngaite, bakalati ya mabonde lezalite, boyete? Nandimite ete ezali.
Do you believe that Jesus, our Savior, can come tonight to us? And if we sang and I talk of reflecting His image, what would He do if He stood here? Do you think He would do like He did in John 4, where He seen the woman at the well and told her, know what was on her heart, and explained it to her, and told her, and she knew He was the Messiah? You believe that?
Bundimete Yesu mobiki sinabiso akokiko yae pai nabiso na pokwa oyo. Peso kito yembi pe na lobeli na tina na kotali sa elilingi na ye. Alingaki kosala nini soki atele makiawa. Pokanisi ete alingaki kosala ndenge asalaki na Yohane Minei. Esika amonaki mwasi na libulu ya mai pe ayebisaki ye ayebaki makambo nini ezalaki na motema na ye. Alimbolelaki ye yango. Pe ayebisaki ye yango. Pe ye ayebaki ete azalaki Masiya. Bundimi yango.
Do you believe that same Jesus that is a high priest hand of God? You believe that same Jesus tonight that walking along one day and there was no prayer line, but there was a little woman who had a blood issue. She pressed through the crowd till she touched his garment, went back and sat down, and Jesus turned around and said, "Who's touched me?"
Bondimete Yesu yango moko oyo azalinga nganzambe mokonzi. Loboko ya nzambe, bondimete Yesu yango moko na pokwa oyo atambolaki mokolo moko. Pe molongo ya mabondeli ezalaki te kasi mwasi moko azalaki na litanga ya makila. Amilukelaki nzela kati na bato ebele kino asimbaki elamba na ye. Azongaki pe afandaki. Pe Yesu abalukaki pe alobaki. Nani auti kosimba ngai?
You believe that Jesus is still the same Jesus? Amen. And her desire in her heart. See, she was scared. She went back and sat down. She waited. And Jesus said, "Who touched me?"
Bondimete Yesu azali kaka Yesu yango moko lelo. Pe posa na ye, na motema na ye. Bomoni, abangaki, azongaki, pe afandaki, azelaki, pe Yesu alobaki. Nani asimbaki ngai?
And the Peter, the apostle, rebuked him and said, "Lord, why everybody's touching?" He said, "Yes, but this was a different touch. Virtue went out of me. I felt it." And he looked all around to the audience. until he seen that little woman. And he told her that she had a blood issue in her faith and made her whole.
Pepe telonto toma apamela kie pe alubaki. Kolo batonyon so bazali ko simba yo. Alubaki, iyo. Kasi oyo ezalaki ko simba moko ya ndenge mosusu. Nguye bimaki kati nangai. Na yokaki yango. Pe atambusaki miso na yanga nelo mobimba kino amonaki mwasi yango. Pe ayebisaki ete azalaki na litanga ya makila. Pe kondima na ye ebikisaki ye.
Amen. Is that the Jesus?
Amen.
Could we humble ourselves tonight and become transformed by renewing of our spirit by the Holy Spirit, that we could yield our lips, our eyes, and your faith and my faith, that he would come out in the audience and move in you and move in me to fulfill his word, that he's a high priest of our confession?
Izalinde Yesu yango, tolingi tokokinde komikiti sana pokwa oyo pona kobongwana na koyeisa molimo na biso sika na nzela ya molimo mosantu. Po tokoka kotika bibebu na biso, miso na biso, pe kondima na biso, na kondima na ngai, po amitalisa na yanganelo po na kosala kati na bino. Pe kosala kati na ngai, po na kokokisa liloba na ye, ete azali nganga nzambe mokonzi ya koyambola na biso.
He sits at the right hand of God to make intercessions upon our confession. He also is a high priest that can be touched the same way he was when he was here on earth by the feeling of our infirmities. Do you believe that? That same Jesus.
Afandi na loboko ya mobali ya Nzambe. Pona kolobela biso kokana na koyambola na biso. Azali penga nga Nzambe mokonzi oyo akoki koyokela biso mawandenge azalaki tango azalaki awa na mokili. Pona bolembu na biso. Bondimi yango Yesu yango moko.
How many in here has a need for yourself or somebody else? Some of you that I do not know. Somebody that you know that I don't know that. I say it like that. I do not know nothing about you or your request.
Batoboni awa bazali na bosenga pona bango mokoto pona moto mosusu. Ba mosusu kati na bino ba oyo na yebite. Moto oyo boyebi ete na yebi likambo na yete. Na koloba yango boye. Na yebi likambo na bino to lilombo na bino ata mokete.
But you believe that Jesus is here to conform himself, to make himself visible to us, to act in us the same way he did when he was in Jesus Christ. You believe that? Raise up your hands. Any of you knows I don't know you now. I don't know you.
Kasi bondimete Yesu azali awa pona kotato la yemoko, pona komimoni sa polele yemoko epai na biso, po asala kati na biso ndenge moko asala kitango azala kikati na Yesu Kristo. Bondimi yango, botombo la maboko bino nyonso oyo boyebiete na yebi bino te sikawa. Bumoni, na yebi bino te.
Well, let's see, where can we consecrate first time? Now be reverent. If he will do this, will you believe him with all your heart?
Malamu, totala naino. Wapi tokoki kopesa bokebi makasi mbala ya libuso. Sikawa, bozala na limemia. Soki akosala yango, bokondimaye na motema na bino mobimba.
Amen.
I just feel, I was going to call you up here and lay hands on you. Don't believe I'm going to do that. I believe Jesus is here.
Bomoni, na miyo kibobele, na lingayi komatisa bino awa apo na kotia bino maboko. Nandimiete ete na kosala yango. Nandimiete Yesu azali awa.
We, not to pack an image of him, but be an image of him. That's the Jesus we want, isn't it? To be an image. All right.
Biso ezalite likambo ya kolata elilingi na ye kasi kozalande elilingi na ye wanande Yesu oyo tolingi boyete kozala elilingi malamu.
Now Lord God, here's a great statement. But it is you, Lord, who made the promise. Now we must press forward. Now something must be done, though we are not even a denomination.
Sikawa nkolo nzambe. Tala litato limonene oyo. Kasi ezali yo nkolo nde opesaki elaka. Sikawa tosengeli kokoba kokende liboso. Sikawa likambo moko esengeli kosalema atako tozali na biso pe ebongiseli te.
We're just a little humble, poor bunch of overrun people. That many of us would be kicked out of big intellectual churches.
Tozali bobele mwa etonga ya babola ya bato ya komikitisa. Oyo mingi kati na biso basambu sama na mangomba minene ya bato na mayele.
If we went, we couldn't dress like they did. And then another thing, if we would raise up and the Spirit would bless and we'd say amen as the scripture says, we'd be turned out immediately. And many would not be received.
Soki tokendeki, tokokaki kolata lokola bangote. Nasima likambo mosusu, soki totelemaka, pe molimo lingaki kopambola, pe tokokaki koloba amen, ndenge makomi elobi. Balingaki koboya biso na mpwasa. Pe mingi bakoyamba mate.
Some of them because of their color. Some of them because of their creed. Some of them because that they love you so much. And they've got the spirit. They're dead to the things of the world. And it's been born anew. But they've got new life. Servant's life.
Bamosusu kati na bango pona loposo ya nzoto na bango. Bamosusu kati na bango pona bindimeli na bango. Bamosusu kati na bango po balingaka yo mingi. Pe bazali na molimo. Basili kokufa na makambo ya mokili. Pe basila kobotama ya sika. Kasi bazui bomo ya sika. Bomo ya mosali.
But we have gathered here, Lord, under this little roof that you've given us that we appreciate. Now, Lord, let it be known that you're Christ the same. And at this great one that we're speaking of, he's present now to make known and to do just as he did when he was here on earth. Grant it, Father, that they might see and believe. For I asked it in Jesus' name. Amen.
Kasi tosangani ya wankolo na se ya mwa motondo oyo opesa biso. Oyo tosepela kana yango. Sika wankolo tika ete eye bana ete ozali Kristo ndenge moko pe ete moto monene oyo tozali kolobela na tina na ye. Azali awa sika wa mpona komimonisa pe kosala bobele ndenge asalaka. Tango azalaka awa na mukili. Sala yango tata, ete bako kakomona pe kondima. Po na sengi yango na kombo na Yesu. Amen.
Do you believe that what you ask for you get? What is faith? Faith is truth. Faith is something that you know positive of. Faith is not nothing you guess at. Faith is what you know. Something that comes down into your soul.
Bondimiete oyo bosengi bosili kozwa. Kondima ezali nini? Kondima ezali solo. Kondima ezali eloko oyo oyebi solo na yango. Kondima ezali te eloko oyo ozali kobanza. Kondima ezali eloko oyo oyebi. Bomoni, eloko oyo uta na bomoto na yo yakati.
I wish those who doesn't know me, and I don't know you, and still you have a request or desire, would you raise your hands again? I just want to get a general idea. Every person in here that I don't know. All right, it's just everywhere.
Nakosepela ete ba oyo ba ebinga ite pe bino oyo ngai na yebite. Kasi bozali na lilombo to mposa moko. Botombola lisusu maboko. Nalingi bobele koza mwa likanisi na mobimba. Bato nyonso oyo bazali awa ba oyo na yebite. Malamu, bazali bisika nyonso.
I don't like to speak to people that I know because some would say, he knows them. But there's many hands that went up that I didn't know. Now, if the Lord Jesus will grant this, will the rest of you believe it with all your heart and accept your healings and whatever it might be?
Nalinga kate kolobela bato oyo na yebi. Po bato bakoloba. Ayebi bango. kasi bato mingi batombolaki maboko ba oyo nayebaki te. Sika soki Nkolo Yesu akopesa yango, bino mosusu bokondima yango na motema mobimba, pe bokoyamba lobiko na bino, pe nyonso oyo yango ekoki kozala.
Please, let's just in our hearts pray, Jesus, take all the doubt away. What Jesus can't doubt, if we're in His image, we believe. He believed God. He come to do the will of God.
Nalombi bino. Tika ete, na mitema na biso, tobondela. Yesu, longola tembe nyonso. Hey, Yesu akokiko tia tembe te. Soki biso tozali na elilingi na ye, tozondima. Ye andimela kinzambe. Ayaki kosala mokano ya nzambe.
He didn't care what man said or anyone else said. He come to do one thing, to be a servant to His Father. And His Father dwelt in Him. We come to be the servant of God. The Holy Spirit dwells in us. We want to serve Him.
Alandaki te makambo bato bazalaki koloba. To bato mosusu bazalaki koloba. Ayaki kosala likambo moko. Kozala mosali ya tata na ye. Pe tata na ye afandaki kati na ye. Biso toyaki po na kozala mosali ya Nzambe. Molimo Mosantu afandi kati na biso. Tolingi kosalela ye.
I'm going to concentrate on a woman, a colored woman sitting right back here. I believe she raised her hands that I didn't know her. Being it, well, there's two of them there, all right?
Na kuchama kanisi nyonso likolo na mwasi moko. Mwasi moko ya muindo. Oya fandi awa. Na kanisi ete atombolaki maboko na ye, ete ngai na yebaki ete. Lokola na bazali mibale kuna, malamu.
Neither one of you ladies know me or I know you. If that's right, raise up your hands. I don't know you. Raise up your hands. All right? We're strangers to each other. In the scripture that was spoken, the reason I noticed you were colored people, see.
Madame. Mokote kati na bino mibale ayebi ngai. Tongai na yebi ye. Soke zali solo, botombola maboko ete na yebi bino te. Botombola maboko. Malamu. Toyebani te. Na makomi elobamaki. Tina oyo na yebaki ete bozali. Bozalaki bato moindo. Bumoni?
There was a woman one time in the Bible, the fourth chapter of St. John. Jesus came by the well, and there was a Samaritan woman. She was a woman of a different race. And Jesus spoke to her just a few moments till He found out what her trouble was and told her what her trouble was.
Mokolo moko, mwasi moko na Biblia na mokapo ya mine ya Santu Yohane. Yesu ayaki pene na libulu ya mai. Pe mwasi mosamalia moko azalaki kuna. Azalaki mwasi moko ya libota mosusu. Pe Yesu asololaki na ye tango moke, pe ayebaki likambo nini ezalaki kotungisa ye. Pe ayebisaki ye likambo na ye.
And when He told her trouble, she said, Sir, I perceive that you're a prophet. Now we know when the Messiah cometh, He'll tell us these things. But they didn't understand who He was. Why, she said, who are you? And Jesus said, I'm He that speaks to you.
Petango ayebisaki ye likambo na ye ye alobaki. Misye, namoni ete ozali mosakoli. Sikawa, toyebi ete tango Masiya akoya, akoyebisa biso makambo oyo. Kasi basosolaki te nani ye azalaki. Alobelaki ye, ye ozali nani? Pe Yesu alobaki. Nazali ye oyo azali kolobana yo.
She went back into the city from whence she come and said, Come see a man who told me the things that I done, told me what's wrong. Isn't that the very Messiah? Did you women ever read that? Sure, St. John, the fourth chapter.
Azonga kine ngumba esika utaki pe alubaki. Boya komona moto oyo ayebisingai makambo na sila kosala. Ayebisakingai makambo na ngai ya mabe. Ya azali Masiya yangote. Bino basi bosila kotanga yango na tembete Santu Yohane mokapo ya mine.
Well, if Jesus is the same yesterday, today, and forever, and you're standing 20 yards from me, you're sitting rather, do you believe that same Jesus speaking between us could reveal to me what you're wanting? from here.
Soki Yesu azali motindo moko lobi lelo pe libela permettre tukumi bale kabolingai na esika butelemi to esika bofandi bondimete Yesu yango moko oyo azali koloba katikati na biso akoki komoni sangai eloko nini bolingi kolongwa awa.
If I've told you the truth, this Bible being right, he can do it, can't he? If he will do it, you'll believe it.
Soki na ebisi bino solo lokola Biblia oyo ezali solo akoki kosala yango boyete soki asali yango bokondima yango.
The woman at the inn looking to me this way, she's suffering with a back trouble that she wants to be healed of. That's exactly right. If that's right, raise up your hand, lady at the inn. There you are.
Mwasi oyo azali na suka oyo azali kotala ngai na ngambo oyo azali na pasi ya mokongo alingi kobikisa mana yango ezali penza solo. Soki ezali solo, tombola loboko na yo madame kuna na suka yango penza.
Now what about you, lady? You believe too? I believe you said you're a stranger to me also next to her. You have trouble with your head. And you got a skin trouble too. If that's right, raise up your hand. Now go home, you're both may be well. Your faith made you well.
Sika wabongo yo, madame. Yo pe ondimi. Na kanisiete yo pe olobakiete na ye biyote. Yo yo fandi pembeni na ye. Ozali na pasi ya moto. Ozali pe na pasi ya loposo. Soki ezali solo, tombola loboko. Sikawa, bozonga na ndako bino nyonso mibale, bobiki sama. Kondimana bino ebiki sibino.
Amen.
You believe that Jesus is here tonight?
Amen.
What about somebody the rest of the building somewhere else? Believe.
Bondimete Yesu azali awa na pokwa oyo. Bongo bamisusu kati na bino. Na losambo. Bisika mosusu bondima.
Here's a woman sitting here praying. She's a warrior, I know her. But I can't help because that light's hanging over. That's Miss Bruce.
Mwasi moko afandi awa azali kobondela. Azali mobundi na yebiye. Kasi na koki kosala ndenge mosusu te. Po pole yango etelemi likolo na ye. Ezali elenge mwasi Bruce.
Now, Miss Bruce, I don't know a thing about what's wrong with you. You were healed with a cancer one time. But right there at that door, the first time I ever saw you standing in that door, the Holy Spirit told me something that nobody knows besides you and a doctor. That's right, isn't it?
Sikawa elenge mwasi Bruce. Na yebi mpasi na yo ata mokete. Obiki samaki na kanser mokolomoko. Kasi bobele kuna na ekuke. Mbala liboso oyo na tekaka, na yebi saka, na monaka yo kotele mana ekuke wana. Mulimu mosantu ayebi saki ngai likambo moko oyo moto moko te ayebi bobele yo na monganga. Ezali solo, boyete?
Do you believe he can tell me what's wrong now? I know you, but I don't know what's your trouble. I have no idea. Because you're healed of the cancer, but I can't help that light hanging over you. It's staying right there.
Ondimiete akoki koyebisa ngai mpasi na yo sikawa na yebi yo. Kasi na yebi likambo na yo te. Na yebi yango ata mokete. Pamba te osila kobika na kanser. Kasi na koki kosala ndenge mosusu te po letelemi likolo na yo. Bomoni, etelemi obele wana.
Now I see somebody else rising up. It isn't for you. It's for somebody who's got cancer. That's exactly right. And then I see a woman or something. She's a sinner or something. You have a habit of drinking or something.
Sikawa na moni moto mosusu kotelema awa. Ezali pona yote. Ezali pona moto moko azali na kanser. Ezali penza bongo. Nasima na moni mwasi moko to eloko ya ndenge wana. Azali mosumuki to eloko moko bongo. Azali na momesano ya komela masanga.
And you're packing two handkerchiefs on you for me to lay my hands on for their deliverance. That's thus saith the Lord.
Amen.
That's exactly right. You be the judge. Is that right? If that's right, raise up your hand.
Pe ozalina miswale mibale sikawa po na tela yango maboko. Po na pona kukangolama na bango. Ezali yango elobi nkolo. Ezali penza bongo. Sikawa yonde musambisi. Ezali bongo. Soki ezali bongo, tombola loboko.
Somebody back in here that I don't know, raise up your hand. Somebody that I don't know. Here, there's, what is that? Raise up your hands again right there in the corner.
Moto moko awa na sima, oyo na yebite. Tombola loboko, moto oyo na yebite. Awa, ezali na, ezali nini? Bo tombola lisusu maboko, kaka awa na litumu.
There's four or five women sitting here. Do you believe me to be his servant? Do you believe that what you see is operated by the Spirit of God? You do? If you can believe.
Ezali na basi mine ito mitano oyo bafandi kuna. Bundimiete nazali mosali na ye. Bundimiete oyo bozali komona molimo ya nzambe nde ezali kosala yango. Bundimi, soki bokoki kondima.
The woman sitting looking with me at the little hat, glasses on, white looking earrings. Yes. It's not for yourself. It's for somebody else. And they're in serious condition. It's an inward bleeding. They're in a hospital. And that hospital is New Albany. That's the truth. Thus saith the Holy Spirit.
Mwasi oyo afandi, oyo azali kotala ngai, alati mwa ekoti, na maneti, na biloko ya matoi ya mwa pembe, iyo, ezali pona yo mokote, ezali pona moto mosusu, pe bazali kobela makasi, ezali bokono ya kotanga makila na kati, bazali na lopitalo, lopitalo yango ezali na New Albany, ezali solo, yango elobi molimo mosantu.
The young woman, you raise up your hand, the woman that's the other side looking at me this way. You believe me? You have a desire on your heart? You believe that God can reveal it to me? All right.
Elenge mama oyo, utombola kiloboko na yo, mwasi oyo na ngambo oyo mosusu, oyo azali kotala ngai na ngambo oyo, undimeli ngai, ozai na mposa moko na motema na yo, undimiete nzambe ya kuhiko moni sanga yango, malamu.
You're praying for somebody else too. It's someone's got cataracts on their eyes. They're afraid they're going to go blind. That's true. Now if you believe for her, she won't go blind. If you believe.
Ozali pe kobondela pona moto mosusu. Ezali moto moko oyo azali na bakataract na miso na ye. Azali kobanga ete miso na ye ekufa. Ezali solo. Sikawa soki ondimi pona ye. Misonaye ekokufate soki ondimi yango.
The woman right straight back over the end there. Back behind the woman raised up her hand. You got a nervous condition. That's right. Your nervousness is in your throat. That's right, isn't it? Raise up your hands if those things are so. You women there, I'm talking all right.
Mwasi azali na sima penza, kuna na suka. Kuna na sima ya mwasi oyo atombolaki loboko na ye. Ozali na bokono ya baner, ezali solo. Baner na yo yango ezali kotungisa yo na mungongo. Ezali solo boyete. Na bongo tombola maboko soki makambo yango ezali bongo. Nazali kolobela bino basi oyo bozali kuna. Malamu.
What was that next woman there? Was the, you raised up your hand too, sister there? Raise up your hand there, elderly. All right. You got rheumatism that you won't pray for. That's right, isn't it? Raise up your hand. You believe?
Likambo nini na mwasi oyo alandi kuna yo pe tombola ki loboko ndeko mwasi oyo kuna tombola loboko mubange oyo wana malamu ozali na mingai na makolo pe olingi babondela pona yango ezali solo boyete tombola loboko ondimi
somebody in the back of the church believe have faith. I see a woman looking right straight at me. She's looking between two women. Right here, she's got her finger up to her mouth. She's facing an operation for appendicitis. That's exactly right. That's right. Raise your hand, lady. There she is.
Motomoko nasuka ya losambo ndima zala na kondima na moni mwasi moko azali kotala ngai semba azali kotala katikati na basi mibale awa. Ati mosapi na monoko na ye. Asengeli koleka na lipaso ya appendicite. ezali penza bongo. Soki ezali bongo, tombola loboko, madame. Ye wana.
You believe? What is it? It's Jesus Christ, the Son of God. Do you believe with all your heart?
Bondimi, ezali nini? Ezali Yesu Kristo, mwana na Nzambe. Bondimi na motema na bino mobimba. Sikawa, zela miniti moke, ndeko mwasi.
To be like Jesus.
Kozala lokola Yesu.
To be like Jesus.
Kozala lokola Yesu.
On earth I long to be like
kozala lokola ye.
All through life.
Na mobembo mobimba ya bomoi.
From earth to
na mokili kino na kembo. Nasengi bobele ete nazala lokola ye.
I see the deadness of the church of this day. What would have happened in the days of the Lord Jesus when that took place? That woman was so thrilled, she dropped that water pot and into the city she went. She said, the Messiah is here. But today, yes, you haven't got messy enough down at the altar to receive a new birth yet. There's something wrong somewhere.
Sikawa bozali komona ndenge lingomba ya lelo ekufi na pongi. Eloko nini ekomaki na mikolo ya nkolo Yesu tango yango esalemaki. Mwasi yango asepelaki mingi penza abwakaki mbeki ya mayi wana pe akendeki na ngumba alobaki Masiya azali awa. Kasi lelo iyo na ino bomi pesi ndenge esengeli te. Na etumbelo mpona koyamba mbotama ya sika. Eloko moko ezali kotambola malamu te sika moko.
That would send the Holy Spirit through this place here, would set a revival. The reflection of Jesus Christ, His image conformed here, moving amongst the people to do that. What's the matter? There's something lacking. We need a revival.
Yangwe kotondi se sika oyo awa na molimo mosantu, ekobandisa kolamuka, kotali sama ya Yesu Kristo elilingi na ye ekokokana awa. Kosala misala kati na bato. Pona kosala yango. Likambo nini? Eloko moko ezali kozanga. Tusengeli na kulamuka.
How many others are sick? Raise your hands. It's sick and needy. Lay your hands on one another. Let's pray. Right quick now. Put your hands on one another. Be ready to receive your healing. If you'll believe with all your heart, you can be healed right now.
Bato boni lisusu bazali na bokono. Botombo la maboko, baoyo bazali na bokono pe na bosenga. Botia na maboko, kati na bino. Tobondela. Nokino kisikawa, botia maboko, bamoko na bamosusu. Bomilengele, pona kozwa lobiko na bino ya nzoto. Soki bondimi na motema mobimba, boko kiko biki sa masika sikawa.
I was amazed. We're talking about a woman, a birth. I've never had yet in my life one woman as I know I've ever walked to the platform desiring a baby. What happens if I could see her and see it happen, her longing desire for the right thing? I say to her, lady, you're seeking a baby. She said, yes, Brother Branham.
Na kamwa kimingi, tozalaki kosolola na tina na mwasi moko na mbotama. Na yamba na ino te na bomo inanga mwasi moko ndenge na yebi, oya sila ko yane tumbelo, na mposa ya kozwa mwana. Likambo nini esalemi? Soki na koki komema ye, pe komona likambo yango kosalema, posa na ye makasi pona eloko esengeli, na kolobana ye, madame, uzali koluka mwana. Mwasi yango, iyo, ndeko Branham.
I know of a woman 49 years old, got a little boy baby now. All of her life she lived with this man since about 16 years old. She's 49 and he's 50 something. Jesus said, thus saith the Lord. That's right. You shall have this baby.
Na yebi mwasi moko na mibu tukumine na libua. Asiliko zwa mwana moke ya mobali sikawa. Na bomo ina ye mobimba afanda ki na mobali yango kobanda tango azalaki na mibu pene na zomi na motoba. Azali na mibu tukumine na libua. Pe mobali azali na mibu koleka tukumitano. Bobele tango na lubaki Yango elobinkolo ezali solo okozwa mwana yango.
She went home and bought the clothes for the baby. 3 years later, being 52 years old, she gave birth to the little boy that she longed to have. Why? When she heard it spoke, she knew it had to happen. What did it do? It put her in the right attitude.
Azongaki na ndako pe asombaki bilamba po na mwana yango. Sima na mibu misato, wana akomaki na mibu tuku mitano na mibale, abotaki mwana mobali oyo alingaki penza kozwa. Po na nini? Tango ayokaki yango kolobama, ayebaki ete kusalema. Isalaki nini? Echaki ye na lolenge oyo sengeli.
If these, the Holy Spirit so good to come and speak these things to the people, if you'll get the right attitude now, the healing's finished.
Soki makamboyo, Molimo Mosantu ezali malamu mingi po na koya koyebi sabato makamboyo. Soki eko, soki bozwi lolenge oyo sengeli sikawa, lobiko na nzoto esili kusalema.
Oh Lord, you're God and you're God forevermore. And we're so happy to know that you promised that you would have a remnant when you come to the earth. Regardless of what goes or comes, there's going to be people that's going to be ready.
Enkolo, ozali nzambe. Pe ozali nzambe po na libela. Pe tozali penza na esengo ya koyeba ete, olakaki ete okozala na bato moke, tango okoya na mokili. Atandenge nini ekozala na bato oyo,
We know that there is a tithing that man gives to God. And there is a tithing amongst the people. Perhaps maybe we'd say a tenth of all the world's harvest through the ages would be that elected that's been called.
Toebi yete ezalaka na moko na zomi oyo moto apesaka na nzambe. Pe ezali na moko na zomi kati na bato. Tango mosusu mbala mosusu toko kikolo baete moko likolo na zomi yambuma nyonso ekobukama na mokili kati na bileko ekozala baponami oyo basili kobengama.
Oh Father, we pray as we are laboring here, all of us together, searching through the city, trying to bring in sinners, trying to do something for the kingdom of God.
Eh tata tobondeli wana tozali kosala mosala awa biso nyonso elongo kolukaluka na ngumba mobimba komeka kokotisa basumuki komeka kosala likambo moko pona bokonzi na nzambe.
We go down in the city, we watch the indifference, we see it, and it's Lot and Sodom. It vex our souls daily to see women smoking cigarettes and claiming to be Christians and drinking and carousing and wearing immoral clothes and man lusting and all the sin of Sodom. Our hearts are grieved within us, Lord.
Tokende kene ngumba tomona kakotchola ya bato tomona kayango pe lokola lota na Sodoma etungisaka milimo na biso mokolo na mokolo komona basi komela makaya pe komibenga ba Kristo pe komela masanga kosala biyenga pe kolata bilamba ya soni pe mibali na posa mabe ya kolula pe oh lisumu ya Sodoma mitema na biso ezali koyokisama ma wakati na biso nkolo.
Oh, no wonder faith comes at a low ebb when people are like that, lacking the blood of Jesus that would sanctify their souls and set them afire for God. Yet they will not receive it.
Oh, ndenge kondima ekiti mingi, ezali kokamwisa te. Tango bato bakomi bongo, kozanga makila ya Yesu, yangonde ekobulisa bomoto na bango ya kati, pe kupelisa moto kati na bango pona nzambe kasi bakoyamba yango te.
And the little missions on the corners are beating the tambourines and the drums are in their cars and they're laughing at his bringing in the saints of the living God.
Pe moi ba mission na matumu bazali kobeta bandundu na bambonda bazali na matumu na bango pe bazali kochola biso ndenge tozali kokotisa basantu ya nzambe na bomoi.
Oh, how we thank you, Father, for some plane somewhere that'll preach the gospel, that'll reach out the hands for the people. Grant, Lord, just now, as we pray and know that your great Holy Spirit and the angels are in their positions here in this church.
Oh, totondi yo mingi tata apona mosanda esika moko oyo sango malamu ekoteyama. Pe kokome la bato. Sala yango nkolo sikawa. Wana tozali kobonde la peto yebiete molimo mosantu na yo yankembo. Pe banje batelemi. Batelemi na bisika na bango awa na losambo oyo.
God forgive every sin. The people are sick here tonight. There's many of them. You've showed yourself to be here, Lord, through your servants. Many of them out there who was reaching and calling and pulling.
Eh, nzambe, limbisa masumu nyoso. Babeli bazali awana mpokwa oyo. Bazali penza mingi. Omitalisa kiete ozali awa, kolo. Nanzela na basali na yo. Mingi kati na baoyo bazali kuna. Bazalaki kosembo la maboko kobenga pe kobenda.
And Lord, you know that you're the only one who could permit this to be done. You're God and God alone, and you do it for the very purpose that you promised that you would do it. And it's the last sign to the church as you spoke. The end time is here.
Penkolo oyebiete ete bobele yonde okoki kopesa nzela ete esalema. Ozali nzambe, penzambe bobele moko. Pe okosala yango na tina penza oyo olakaki ete okosala yango. Pe ezali elembo ya suka apona mangomba ndenge olobaki tango ya suka yango oyo.
Then you ask this question, will I find faith when I come to the earth? You never ask, will I find church members? Will I find creeds? Will I find sincerity? You said, will I find faith when I come to the earth?
Na bongo otunaki motuna oyo. Na kokuta kondima tango na koyana mokili. Otunaki ata mokete na kokuta bandimi ya lingomba. Na kokuta bindimeli. Na kokuta bosembo. Olobaki na kokuta kondima tango na koyana mokili.
Lord, may these sick people let their faith loose. Come away from the frustrations and doubts and fears. May their faith be turned loose just now.
Kolo tika ete babeli oyo baka ngola kondima na bango. Baka bona na mubulu ngano. Na tembe pe na kobanga. Tika ete kondima na bango ekangola masika sikawa.
And if they turn their face loose, the sickness will have to turn loose. The devil will leave his hold. And they'll be set free by the power of Almighty God. Let the Holy Ghost surge every heart. Baptize every soul and heal everybody that's in the divine presence. Grant it, Lord.
Pesoki bakangoli kondima na bango, boko ne sengeli kotika bango. Zabolo akolemba kosimba. Penguya ya nzambe, nanguya nyonso ekosiko la bango. Tika ete molimo mosantu, eso panana motema nyonso. Ebatisa molimo nyonso. Ebikisa nzoto nyonso oyo ezalili boso na nzambe. Sala yango nkolo.
For this I ask that the devil leave every person that they're tormenting in here tonight. In the name of Jesus Christ, Satan, turn yourself loose from these people. As a servant of God, I cry in their behalf, asking for mercy for them. Amen.
Pona yango na sengi ete zabolo atika moto nyonso oyo azaliko tungisama awa na mpokwa oyo. Na kombo na Yesu Kristo, Satana. Longola maboko na yo na bato oyo. Lokola mosali na nzambe. Na beleli po na bango. Pe na sengi mawa po na bango. Amen.
How many believes with all your heart now, with all that's in you, that Jesus Christ is reflecting himself on the earth today among his people?
Bato boni bandimi na motema mobimba sikawa. Na nyonso oyo ezali kati na bino. Ete Yesu Kristo azali komitalisa na mokili lelo. Katikati na libota na ye.
Do you love him?
Amen.
And let us sing this old song together. I love him because he first loved me.
Yeah.
All together while we stand now. Everybody now. All together. How many knows it? Raise your hands. I love him. Let's worship him now.
Bolingi ye. Boye toyemba loyembo ya kala oyo elongo. Nalingi ye. Nalingi ye po alingaki ngai liboso. Biso nyonso elongo wana tutelemi sikawa. biso nyonso sikawa, biso nyonso elongo, batoboni bayebi yango. Botombo la maboko, na lingi ye, tokumba mela ye sikawa.
All the sick, all the afflicted, stand up to your feet now. Receive your healing. I believe, and with all my heart, if you'll just let your faith go right now, the Christ of God whose presence is to, what is He doing? Making us His image.
Amen.
See, His Spirit here reflecting Himself right out to you. How, you know it isn't me. I don't know those people ever who they were that raised their hands. They raised their hands if they didn't know me, and I raised my hands, I didn't know them. But God knows them.
Babeli nyonso, bato na mawa nyonso. Botele masikawa, boya mbalobiko na bino ya nzoto. Nandimi ipena motema langai mobimba. Soki boko kibo bele kotika kondima na bino kokende liboso sika sikawa. Kristo ya nzambe, oyo azaliawa asengeli, azali kosala nini? Kokomi sabiso bililingi na ye. Bomoni, molimo na ye ezaliawa, azali penza komitali sana bino. Sikawa boye biete ezali ngaite, ngai na ye bibato wanate. Soki bazalaki banani, baoyo batombolaki maboko. Batombolaki maboko ete bayebaki ngaite. Ngai pe na tombolaki maboko ete na yebaki bangote. Kasi nzambe ayebi bango.
What is it? It's that Christ reflecting Himself. It's your faith to believe it. It's my faith to a ministry that He confirmed it to me by an angel whose picture you see that hangs in the religious halls of art and works all over the world it's known. The pillar of fire that led the children of Israel.
Ezali nini? Kristo nde azali komitalisa. Etali kondima na bino pona kondima yango. Ezali kondima na ngai na mosala ya kuteya. Oyo ye atatolaki yango na ngai na nzela ya mwanje. Oyo bomona kafoto na ye. Oyo tiama na ndako ya ntoki ya basambeli. Pekuna, etali sami na mokili mobimba. Eyebani likonzi na moto oyo ekambaki bana ya Isalaele.
When it was made flesh, it was in a farm called the Son of God. He said, I come from God and went to God. Go back to God. After His death, burial, and resurrection, Paul met Him on the road to Damascus in a form of a pillar of fire and a light that put His eyes out.
Tango koma kinzoto, ezalaki na lolenge oyo ebengamaki mwana na nzambe. Alobaki, na utaki na nzambe pe na zongaki na nzambe. Na kozonga na nzambe. Sima na kufa na ye, kokunda mapeli sekwa, polo akutana kina ye, na nzela ya Damaseke, na lolenge ya likonzi na moto. Kati na pole oyo, ezimisaki miso na ye.
Paul said, who are you, Lord? He said, I'm Jesus. It's hard for you to kick against the pricks.
Polo alobaki, yo zali nani nkolo? Alobaki, ngai na zali Yesu. Eko zalampasi pona yo kotele mela makonga.
Jesus said a little while in the world, cosmos, the world order, the church members and so forth won't see me no more. Yet ye shall see me. For I, personal pronoun, I, the same Jesus, will be with you, even in you, to the end of the world. And the works that I do shall you do also. More than this shall you do, for I go to my Father. Amen. Oh.
Yesu alobaki. Etikali moke pe mokili, kosmos, molongo ya mokili, bandimi ya lingomba, pe bongo na bongo. Bakomona ngai lisusu te, kasi bino bokomona ngai, pamba te ngai, pronom personnel. Ngai, bobele Yesu moko wana, na kozala elongo na bino, atakati na bino, kino na suka ya mokili. Pe misala mizali ngai kosala, bino pe bokosala yango. Boko sala mingi koleka oyo, pona keye pa inatata nangai. Amen. Oh la la.
I love Him.
Malingiye.
I love Him.
Malingiye.
Because
oh,
He
alinga kingai.
First love
Liboso.
Me. And first
e asombaki. Lobiko na ngai likolo na ekulusu.
Oh, I always sing that again. I want the Methodists and Baptists and Pentecostals and Nazarenes and Pilgrim Holiness, Church of God, all of you together. I want you to shake hands with somebody in front of you and back of you and your side of you while we're doing it now. All together.
Oh, wana tozali koyemba yango lisusu na lingiete ba Methodist, na ba Baptiste, na ba Pentecostiste, na ba Nazaréen, na ba Pèlerin de la Sainteté, na lingomba ya Nzambe, bisonyonso, binonyonso elongo, na lingiete bopesa na mbote ya loboko, na moto oyo azali, liboso na yo, sima na yo, pe pembeni na yo, wana tozali kosala yango sikawa, bisonyonso elongo. Nzamba pambola yonde ko mokengeli Mingiye O alingaki ngai liboso E asombaki Lubiko na ngai
Now this is the order of the resurrection. We which are alive and remain shall not prevent them which are dead. For the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first.
Sikawa oyonde molongo ya lisekwa. Bisoba oyo tozali na bomoi pe totikali tokoleka liboso na ba oyo bakufite. Pamba te kelelo ya Nzambe eko yula pe bakufi kati na Kristo bakosekwa liboso.
We which are alive and remain shall be caught up together with them, meet one another before we meet Him, meet one another before we meet Him, be caught up together with Him, with them to meet the Lord in the air, all together.
Biso ba oyo tozali na bomoi pe totikali, tokoneto la maelongo na bango. Tokutana biso na bango liboso tokutana naye. Tokutana biso na bango liboso tokutana naye. Tokonetola maelongo naye. Elongo na bango. Pona kokutana na nkolo na mipepe. Biso nyonso elongo.
Now we met one another, shook one another's hands. Now let's greet him.
Sikawa tosili kokutana, tosili kopesa na mbote ya loboko. Sikawa topesa ye mbote. Na lingiye.
Biko
alingaki ngai liboso. Pe asombaki lobiko ngai ikolo na Kulusu. Malembe.
A young woman fell right out of the line, come right up and knelt the altar sobbing and crying. Would there be others here that feels that same conviction, would like to kneel with her? We'd be glad for you to come right up and take a place.
Elenge mwasi moko auti kobima na molongo, mbala moko aye kufuka mana etumbelo, kolela na pema na mai na miso. Eko ki kozala na ba mosusu awa, ba oyo ba yoki kondimisa mayango moko, ba oyo ba lingi kufuka mailongo na ye, toko sepela ete bo ya kozwa esika moko awa.
God bless you, brother. Would someone else move right up? That's fine. Mold me, Lord, make me. Go down to the potter's house. Someone else come to take the place.
Nzambe ya pambola yo ndeko mobali. Moto mosusu akoki koya awa liboso ezali malamu. Na bongola ngai nkolo pe bongisa ngai. Na kita na ndako ya moyemi mbeki. Moto mosusu akoki koya kozwa esika. Ko alingaki ngai liboso. Pe asombaki lobiko na ngai likolo na ekulusu.
Oh, isn't he wonderful?
Oh, azali malamu boyete.
Blessed Lord, this young woman thou knowest I do not. But there is some strange thing struck her just a few moments ago that out from that audience she come without any persuasion. That was you, Lord.
Kolo mupambolami. Yo yebi elenge mwasiyoyo. Nga ite. Kasieloko moko yandenge mosusu eutaki kusimba ye. Kino ayaki longwa na kati ya yanga nelo. Kuzanga kondimisama na moto moko. Izalaki yo nkolo.
Amen. She's knelt here at the altar while loved ones near with their arms around her. Asking for mercy and for guidance and for spiritual strength to her. Let it be done, Lord.
Asiliko fukama awa netumelo, wana balingami pembeni na ye, bazingi ye, na maboko na bango. Nazaliko senge la ye mawa. Bokambami. Pe makasi ya molimo. Tika ete esale mankolo.
It is written, now let it be done. That you will withhold no good thing from them that walk upright before you. Your promises are yea and amen to all those who will love you and will follow you.
Esili koko mama, sikawa tika ete salema. Po okoboya kopesa eloko malamu soko mokete na baoyo bazali kotambola alima liboso na yo. Bilaka na yo ezali iyo pe amen. Na baoyo nyonso bakolinga yo pe bakolanda yo.
Let the young woman know this definitely tonight, that there is nothing in the heavens that's promised in the word of God but what God is more than willing to pour it right into her heart at this time.
Tika ete elenge mwasi oyo ayeba yango libela na mpokwa oyo ete ezali na eloko moko te na likolo mobimba. Oye la kama na iloba na Nzambe, kozanga ete Nzambe, azala na posa makasi koleka ya kusopa yango na motema na ye na tango oyo.
May there be such a satisfying potion given to her while she's knelt prostrate at the altar. May the Holy Ghost give to her those things that's desirable in her heart.
Amen.
Grant it, Lord.
Hallelujah.
For we ask this in Jesus' name.
Tika ete teni oyo esengeli epesa mela ye, wana afuka mine tumbelo. Tika ete molimo mosantu apesa ye makambo oyo ezali posa na motema na ye. Sala yango nkolo, po tusengi yango na kombo na Yesu. Ngaki ngai liboso. Pe asombi. Lobiko nangai likolo Nzambe molingami, tika ete mposa ya mwasi oyo epesa mela ye. Po na molingami na ye oyo alingaki mingi penza. Tika ete molimo mosantu ya nkembo asala mosala yango. Oyo bobele ye nde akoki kosala yango sikawa. Totiki yango nyonso na maboko na yo.
Is better than life, David said so. Because thy loving kindness is better to me than life, my lips shall praise thee. Give to her the desire of the heart, Lord. As this church, and I, your minister,
Well, in the other minister, sincerely ask for her request in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you.
Tobondeli ete boboto na yo ezali malamu koleka abomoi. Dawidi alobaki bongo. Pamba te boboto na yo po na ngai ezali malamu koleka abomoi. Bibebu na ngai ekosanjola yo. Pesa ye mposa ya motema na ye nkolo. Wana losambo oyo na ngai mosali na yo toko. Na basali mosusu oyo bazali na losambo oyo. Na bosembo. Tusengi po na lilombo na ye, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tusengi yango ndeko mwasi. Tambolama.
Now while these people are concentrating themselves to the Lord, while the Spirit is moving in the building, it would stand still just a minute. The pastors are dealing with them at the altar. Let's be in prayer just for a moment now. He's coming along. And let us be singing now. He's speaking to each one. Let's bow our heads so we be in prayer.
Sika wana bato oyo bazali komibulisa, komipesa bango moko, komibulisa na nkolo, wana molimo na ye ezali kotambola kati na losambo, na kolinga ete tofanda kimya mwa moke. Mukengeli azali kotala makambo na bango na etumbelo, tozala na mabondeli. Ubele po na tango moke sikao. Azaliko ya, pebiso sikawa toyemba, azaliko solola na moto moko moko, togumba mito, bongo toza na mabondeli. Pesi, asombi, ubiko, nangai. Kolo na ekulusu.
Nalingi ye. Love you. Because.
O alinga kingai liboso.
E
asombaki. Lubiko nangai ikolo na ikulusu.
I can,
na kuki,
I will,
na lingi,
I do believe,
na ndimi penza,
I can,
na kuki,
I will,
na lingi,
I do,
na ndimi penza
believe.
Na koki, na lingi, na ndimi penza, ete Yesu abikisi ngai sikawa. Na koki, na lingi, na ndimi penza, na koki, na lingi, ndimi penza. Na koki, na lingi, ndimi penza. Ete Yesu abikisi ngai sikawa. Na kozwa ye, na liloba na ye. Kuzwaye na liloba na ye. Apesi ngai lubiko ufele. E na kuzwaye na liloba na ye. Na koki, na ndimi, na lingi, na ndimi.
On a deep walk with God, believe he'd give it to you.
Tala awa elenge mobali, ulingi kotambola pene koleka na Nzambe, undimiete akopesa yo yango.
If you'll believe it with all your heart, you can have it. You believe it? Accept it.
Soki okondima na motema mobimba, okoki kozwa yango. Omoni, undimi yango, oyambi yango. Andimi ete Yesu abikisi ngai sikawa.
All that love him, raise up your hands. I love him. Hallelujah. All that is within you.
Bato nyonso balingiye botombola maboko boloba nalingiye na nyonso oyo ezali kati na ngai.
Isn't it wonderful? While we bow our heads just for the closing prayer, remember the service tomorrow night.
Azali malamu mingi boyete wana togumbi mito na libondeli ya kosukisa boka ni salianga ni ya lobi na pokwa.
I'm going to ask you is if you will now as quickly as possible each one of you that raise your hand for salvation, close your walk, believe you have it. If you can't feel it, take the adopted child.
Amen.
See? Keep saying you have it until it becomes a reality.
Nakutuna bino soki bolingi sikawa nokino kipenza, moko na moko na bino, baoyo butombolaki loboko pona lobiko ya molimo, pona kotambola pene koleka, bondi maete bozwi yango. Soki bokoki komiyoka bongo te, bozwa mwana ya kobokolo. Bomoni, koba koloba ete ozalina yango. Kino ekokoma likambo ya solo solo.
Amen. You that accepted healing and you don't feel any difference, you say, my faith is not enough to move it right now, Brother Branham. Take the adopted child away. Just keep saying, Lord, I am healed. I believe it. It'll come. It gets you the right mood, you see. And then your faith will be right. It'll take it. You just believe it with all your heart.
Bino ba oyo boyambaki lobiko na nzoto. Pe bomoni bokeseni mokote. Bolobi kondima na nanga ekoki penza te pona kolongola yango sikawa. Ndeko Branham, landa nzela ya ko adopte mwana. Koba koloba. Kolo na bikisami na ndimi yango. Ekokokisama ekotia yo na lolenge ya malamu. Omoni, na bongo, kondimana yo ekozala malamu. Ekozwa yango. Ndima yango bobele na motema mobimba.
Now tomorrow night, the services will begin at 7:30, right. Regular time, tomorrow night, and every night this week. Amen. Come out and hear, Brother Neville, and these other ministers, and all of us together, that's trying to bring forth the revival.
Amen.
God bless you.
Sikawa, lobi na pokuwa mayanga ni ekobanda na ngonga ya sambo na ndambo. Tango ya momesano. Lobi na pokwa, pe na pokwa nyonso na poso oyo. Boya koyoka Ndekoneville na batei mosusu oyo. Pe biso nyonso, elongo ba oyo tozali koluka komema kolamuka. Nzambe apambola bino.
We can't bring it. You got to bring it with us by praying.
Amen.
Come in and make it your presence here. God be with you.
Biso tokoki komema yango te. Bino nde bosengeli komema yango elongo na biso. Nanzela na mabondeli. Na koya. Na bozali na bino awa. Nzambe azala na bino.
Now, I wish you would, just as soon as it's dismissed, as quick as you can, out of the building, we got about a half hour of rehearsal here to take place, and some of the men are working. And we're going to bow our heads.
Sikawa, na kolinga bobele tango ya kobima, no kino kipenza ete, libanda na losambo, toko zala na ndambo ya ngonga awa ya koyekola molulu ya libala. Pe bato mosusu bozali kosala mosala. Pe toko gumba mito.
And I believe I heard Brother Judy Jackson back in the audience. Brother Junior, are you here tonight? The brother from New Albany Methodist Church. All right, Brother Jackson, will you dismiss us in a word of prayer?
Pe na kanisa tene okaki ndeko Junior Jackson kuna na yanganelo. Ndeko Junior, ozali awa na mpoko oyo, ndeko oyo auti na New Albany, yalingomba Methodist malamu. Ndeko Jackson, okolinga kusukisa liangani na libondeli.
Amen.
We are to be in the wedding, come forward right quick now. The Lord bless you, we'll see you tomorrow.
Bino ba oyo bosengeli kozala na molulu ya libala, boya awa liboso noki noki sikawa. Kolo apambo la bino. Tokomona bino lobi na pokwa. Mwana na mawa pe bolozi. Ekopesa yo esengo pe libondisi.